I greet you all in this afternoon in Jesus' name. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for this afternoon. Thank you for giving us life and strength. May you bless us once again as we look into your word. In Jesus' name. Amen. You may be seated. Now, continuing where we ended, that person had said, this young man who was to play a harp before King Saul was cunning in playing, a mighty, valiant man and a man of war, and prudent in matters.
Na mwenye hekima, mwenye busara katika mambo.
Now, what is to be prudent?
Kuwa na busara ni nini?
You know, after David defeated Goliath,
baada ya Daudi kumshinda Goliath,
there are so many testimonies which exploded through the land of Israel.
Kuna shuhuda nyingi ambazo ziliinuka katika nchi ya Israeli.
Every place you would go to,
kila pahali ambapo ungeenda,
you would find young people talking about David and how he killed Goliath with a sling. Going to the marketplaces, you would find women singing a song which had just been popularized. The lyrics of the song said, Saul killed his thousands, but David has killed 10,000.
Maneno ya wimbo huo ulikuwa kusema Sauli aliua maelfu wake, lakini Daudi aliua makumi maelfu.
When people sat in their drinking pubs, what they were talking about was, it looks that young man will be the future king of the nation.
Na watu walipokuwa wakikaa katika pahali pa vileo, walikuwa wakisema kwa inakaa huyo kijana ndio atakuwa mfalme ambaye atakuja baadaye.
In your life,
katika maisha yako,
you go through some valley periods but also mountain tops where you are experiencing good things.
Katika maisha yako utapitia mabonde, lakini pia wakati mwingine utakuwa juu ya mlima ambapo unapata vitu vizuri.
But many times when you experience a blessing from God,
lakini mara nyingi ukipata baraka kutoka kwa Bwana,
whether it is financial,
iwe ya kifedha,
whether it is a promotion at work,
au kupandishwa cheo kazini,
or whether it's spiritual, you are just having this wonderful experience spiritually, your gift is blessing people, whatever situation describes your mountain top experience, those are moments you need to exercise prudence.
Hiyo ndio wakati ambapo inakubidi ufanyishe kazi hekima.
To be prudent means to act with care and thought for the future.
Yani kuwa na hekima ni kutenda ukiwa ukizingatia na ukijali mambo yajayo.
To be prudent means you are not overtaken by present time successes.
Kwamba inamaanisha kwamba haujalewa kwa sababu ya fanaka za wakati huu.
You know that the Lord Jesus,
unajua Bwana Yesu Kristo,
at the height of his ministry,
katika kilele cha huduma yake,
his name was on the lips of all the Jews.
Jina yake ilikuwa katika kinywa ya kila Myahudi.
When he multiplied bread and everyone ate, everyone started even thinking about he is about to to give us freedom from the Roman Empire regime.
Wakati alipofanya ule muujiza wa kupeana mkate, hata watu wakaanza kusema huyu ako karibu sasa kutukomboa kutokana na utawala wa Kirumi.
But the scripture says Jesus never committed himself to these people because he knew their hearts.
Lakini maandiko inasema kwamba Yesu hakujipeana kwa hawa watu kwa maana alijua mioyo yao.
One day they looked for him and found him.
Siku moja walimtafuta wakampata.
And they said, Master, we had been looking for you.
Na wakasema, Bwana, tulikuwa tunakutafuta.
Jesus did not become excited and say, say, wow, my ministry is blessing so many people.
Yesu hakuanza kufurahi na kusema, ah, jameni, unaona sasa huduma yangu inabariki watu wengi.
He answered them,
aliwajibu,
you're not following me because of the word.
Hamunifuati kwa sababu ya neno.
It's because you want some more bread, which I gave you there.
Ni kwa sababu tu mnataka mkate mingi kwa sababu niliwapea jana.
So you could never fool the Lord.
Kwa hivyo hungeweza kumdanganya Bwana.
But many times,
lakini mara nyingi,
situations,
hali,
and circumstances of life can easily fool us around.
Na mambo ya maisha yanaweza kutudanganya.
Whatever happens in the present,
yale ambayo yanafanyika sasa,
don't be immersed and get lost in the present. Think about what will be the effect tomorrow.
Usizame katika mambo ya sasa, bali uwaze ya kwamba athari zake zitakuwa nini kesho.
Let us read Proverbs 27.
Mithali 27.
Proverbs 27 verse 12.
Mithali 27:12.
When you reach there, say amen, because I want us to read it together.
Ukifika pale sema amina kwa sababu ningependa tusome pamoja.
As a soldier, you need to be very quick with cocking your gun.
Kama askari inakupasa uwe unaandaa bunduki yako haraka sana.
Proverbs 27 verse 12.
Mithali 27:12.
If you are there, say amen.
Kama uko pale sema amina.
Okay, shall we all read? A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished.
Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia.
Now that is something we see in the life of David.
Na hii ni jambo ambalo tunaona katika maisha ya David.
Let us go back to 1 Samuel.
Tuende katika Samueli wa kwanza.
And see the events which started developing after he defeated Goliath.
Tuone mambo ambayo yalianza kutokea baada ya kushinda Goliath.
It should have been a very interesting period of his life.
Lazima ilikuwa wakati wa kushangaza sana katika maisha yake.
However,
hata hivyo,
as people were talking about him,
watu walipokuwa wakinena kumhusu,
everyone talked about how great he was.
Watu wakinena jinsi alivyokuwa mkuu.
We don't see David getting excited.
Hatuoni Daudi akianza kujibeba, kujichangamkia.
Let's read 1 Samuel chapter 18 verse 5.
Tusome Samueli wa kwanza 18 mstari wa 5.
And David went out whithersoever Saul sent him.
Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli.
And behaved himself wisely.
Akatenda kwa hekima.
Now remember,
kumbuka,
prudence, if you behave yourself prudently, it means you are wise.
Kama hekima, ukijiendesha kwa hekima inamaanisha wewe ni mwenye hekima.
So we are seeing the manifestation of prudence in the life of David.
Kwa hivyo tunaona madirisho ya hekima katika maisha ya Daudi.
Whilst all these testimonies were spreading about him, the word says David behaved himself wisely.
Wakati ushuhuda hizi zilikuwa zikienea kumhusu Daudi, Biblia inasema Daudi alijiendesha kwa njia ya hekima.
This time he was promoted, he was now working in the army.
Sasa wakati huu amepandishwa cheo, sasa anafanya kazi katika jeshi.
And Saul set him over the men of war.
Na Sauli akamweka juu ya watu wa vita.
Now here is how God works.
Na hivi ndivyo Mungu hufanya kazi.
When he trusts you with a small thing,
akikukabidhi jambo dogo,
he can give you something more.
Na uaminike kwa hilo dogo, atakupatia kingine kubwa kuliko hiyo.
Whatever gift, whatever talent is in you,
kipaji chochote au talanta yoyote iliyo ndani yako,
you need to know that your greatest enemy,
unahitaji kujua kwamba adui wako mkubwa,
is the immediate success you had.
Ni ile fanaka ambayo ulipata hivi karibuni.
It can throw you in a state of complacency and you feel, well, I think I've reached.
Inaweza ikakufikisha pale pa kulegea na kuuaza ya kuwa nimefika.
But you need to know one thing.
Lakini inakupasa ujue jambo moja.
You are fighting a full-time devil.
Unapigana na shetani ambaye hatawahi kujiuzulu.
And the Christian journey has no retirement.
Na safari ya Ukristo haina kustaafu.
There is no celebrating of yesterday's testimonies and you let down your guard. So David behaved himself wisely. Now listen, and he was accepted in the sight of all the people. Now you need to be more careful.
Na sasa inakupasa wewe mwangalifu zaidi.
When all the people are getting excited.
Wakati kila mtu anafurahi.
And also in the sight of Saul's servants.
Na pia machoni pa watumishi wa Sauli.
That is a problem already.
Sasa hiyo ndio shida sasa kabisa.
Because there is a king.
Kwa sababu kuna mfalme.
And his servants are having so much liking to this man David, who is now a commander of the armies.
Watumishi wake wanampenda sana Daudi ambaye sasa amefanyika amiri katika jeshi yake.
David behaved himself wisely or prudently.
Lakini Daudi akatenda katika hekima.
Prudently means you are very careful with what you are doing because you know what will be the consequences tomorrow.
Yani inamaanisha kwamba anafanya mambo anayofanya kwa makini kwa maana anajua itakuwa na matokeo gani kesho yake.
Let's look at verse 13.
Hebu tusome mstari wa 13.
Let's start from verse 12 to 14. And Saul was afraid of David because the Lord was with him and was departed from Saul.
Sauli akamwogopa Daudi kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Daudi na alikuwa amemwacha Sauli.
Therefore Saul removed him from him and made him his captain over 1,000, and he went out and came in before the people.
Kwa ajili ya hayo Sauli akamuondosha kwake akamfanya awe akida wake juu ya askari 1,000, naye akatoka na kuingia mbele ya watu.
Shall we all read verse 14? And David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him.
Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye.
Are you noticing the emphasis on how prudent David was?
Je, unaona huo mkazo jinsi Daudi alikuwa mtu mwenye busara?
To an extent that Saul was able to observe it, that David is a very careful young man.
Mpaka Sauli akaweza kuona na kusema huyu ni mtu mwenye makini.
Verse 15, wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him.
Sauli 15, Sauli alipoona ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimuogopa.
So there was something unique about the character of David that the king himself was beginning to feel afraid of this unique character.
Na inamaanisha kuna jambo la kipekee katika tabia ya Daudi ambaye hata mfalme mwenyewe akaanza kumuogopa kwa sababu ya tabia hii ya kipekee.
Verse 30.
Na mstari wa 30.
Then the princes of the Philistines went forth, and it came to pass after they went forth that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul, so that his name was much set by.
Wakati huo wakuu wa Filisti wakatoka, kisha ikawa kila mara walipotoka Daudi akatenda kwa busara zaidi ya watumishi wote wa Sauli, hivyo jina lake likawa na sifa kuu.
Why was David so prudent?
Kwa nini Daudi alikuwa na hekima sana?
He knew in his heart.
Alijua katika moyo wake.
There was an oil upon his life.
Kulikuwa na mafuta juu ya maisha yake.
He was destined to be a king.
Hatima yake ilikuwa awe mfalme.
Now do you know you are destined to be a king?
Na je, unajua hatima yako ni?
Do you know you will rule this world one day?
Unajua kwamba utatawala ulimwengu siku moja?
The question is,
swali ni hili.
With that knowledge,
na kwa kujua huko,
are you behaving today prudently because you know what is happening in the future?
Je, unatenda kwa hekima leo kwa sababu unajua yatakayotendeka siku za usoni?
In one letter Paul rebuked the church.
Katika barua moja Paulo alikemea kanisa.
They were having arguments.
Walikuwa na malumbano.
To a point of taking each other to court.
Mpaka ikafika pale wanapelekana kotini.
And Paul was upset.
Na Paulo alikasirika.
He told them, don't you know you will judge even the angels?
Akauliza, hata nyinyi hamjui ya kwamba mtahukumu mpaka malaika?
That speaks of the fallen angels.
Hiyo inaonyesha hao malaika walioanguka.
That's how much power the bride will hold in the future.
Hiyo ndio nguvu ambazo bibi harusi atakuwa nayo siku za usoni.
When Jesus Christ comes, he will come with kings. He will be a king over kings.
Yesu akirudi atakuja na wafalme, kwa maana atakuwa mfalme juu ya wafalme.
Who are those kings?
Hao wafalme ni akina nani?
It is you.
Ni wewe. Amen.
Now we shouldn't just be excited of that.
Hiyo sio tu ya kututia furaha.
If you've been told you will be a king,
so, kama umeambiwa utakuwa mfalme,
even when you look at United Kingdom,
hata ukitazama Uingereza,
if you are part of this family where the kingship comes from,
kama wewe ni sehemu ya hii familia ambayo ufalme inapatikana,
they keep an eye on you.
Wanakutunza wewe.
You need to get the best of education.
Lazima upate elimu iliyo bora.
The time you are crowned as a king, you need to be a well-balanced individual.
Wakati unapotiwa taji lazima uwe mtu mwenye mizani, ulio wastani.
Remember, those who will rule with Christ are those who are called, chosen, and faithful.
Kumbuka wale ambao watatawala na Kristo ni wale ambao walioitwa, wakateuliwa na ni waaminifu.
And so Paul was rebuking them.
Na kwa hivyo Paulo aliwakemea.
You are failing to handle a simple matter.
Mnashindwa kushughulikia jambo dogo.
Don't you know you will be rulers in the age to come?
Kwani hamjui ya kuwa mtakuwa watawala katika kizazi kijacho?
What is Paul speaking?
Paulo ananena nini?
You know, when the rapture happens,
unajua wakati unyakuzi itafanyika,
you won't be surprised and say, hey, even me have been found in heaven, I didn't know.
Hautashtuka na kusema aya, kumbe hata mimi napatikana mbinguni, sikujua.
Thank you Jesus for remembering me.
Asante Yesu kwa kunikumbuka.
Hey, that's not how the rapture will happen.
Haitafanyika hivyo unyakuzi.
People who will go in the rapture will be fully aware of it.
Wale ambao wataenda unyakuzi watajua kamilifu, vikamilifu.
The rapture will be a love attraction.
Yani unyakuzi ni mvutano wa wanaopendana.
Because the scripture says,
kwa maana maandiko inasema,
those who wait for the appearing of Christ, he will appear to them.
Wale ambao wanangojea kuonekana kwa Kristo ataonekana kwao.
So these are people who will be so sick of this world.
Yani hao ni watu ambao watakuwa wamechoshwa sana na ulimwengu.
It will reach a point where the world will be so filthy and will be longing to go home with the Lord.
Itafika pale ambapo ulimwengu utakuwa ovu sana na watakuwa wanatamani sana kwenda kuwa na Bwana nyumbani.
Every little time you would want to speak to the Lord in your closet.
Kila muda unataka kunena na Bwana katika pale pako pa siri.
Having an intimate walk with the Lord the way Enoch walked with the Lord.
Yaani kuwa na kutembea kwa Bwana kwa karibu jinsi ambavyo Enoch alitembea na Bwana.
You know there was a time,
unajua kulikuwa na wakati,
when the presence of God came down when Brother Branham was hunting.
Wakati uwepo wa Mungu ukaja chini wakati Dr. Branham alikuwa akiwinda.
And the Lord said to Brother Branham,
na Bwana akamwambia Dr. Branham,
I want to walk with you for a moment.
Ningependa kutembea na wewe kwa.
And Brother Branham says, as he walked,
na Dr. Branham anasema wakati alipotembea,
something supernatural happened.
Kitu cha kiungu kilifanyika.
It seemed he had become a young person again. In every action, in every movement, he couldn't have words to describe the experience he had.
Ilionekana ni kana kwamba amerudi katika kuwa kijana katika kila jambo ambayo alikuwa akifanya. Hangekuwa na maneno ya kutosha kueleza kile.
You know what is interesting about that?
Unajua nini ya kushangaza juu ya hilo?
It is God saying, I want to take a walk with you.
Ni Mungu akisema nataka nitembee na wewe.
Think about yourself. Do you think God can say, may I take a walk with you? For God to speak like that, it means you know each other well. You are a friend of God the way Abraham was a friend to God. Now, when you look at a man like that,
na sasa ukitazama mtu kama huyo,
conversating with God like another person,
akiongea na Mungu kama vile anaongea na mtu mwingine,
it reminds me of Enoch.
Inanikumbusha kuhusu Enoch.
Where the Bible says Enoch walked with God.
Mali inaniambia kwamba Enoko alitembea pamoja na Mungu.
Now do you know, up to this day the rapture hasn't happened.
Na unajua mpaka siku hii ya leo unyakuzi haijafanyika.
Yet that man, thousands and thousands of years ago, his faith graduated very early.
Yani lakini huyo mtu zamani zile imani yake ikahitimu mapema sana.
God just took him.
Mungu akamchukua tu.
Well, That was the faith of Enoch. It was not a religious faith. He walked with God intimately. That is why the greatest thing that can happen to you is when you begin to love God with all your mind, with all your soul and everything in you. And the Lord said, that's the greatest commandment.
Amen.
Here is David. He was fully aware of his destiny. You know what makes you disciplined? Is when you know where you are going. A person who is on a journey or about to board a plane, when he knows that, well, 2 hours I need to be at the airport, they are very careful with everything they are doing. They need to be there on time. Why? There's a destination in your mind. It's not time you say, oh, let me visit a friend. No, your activities, you choose carefully what you can engage in or not.
Yale shughuli yako unapanga vizuri, unachagua vizuri nini unaweza ukashughulikia wakati huo au la.
A person who knows where he is going,
mtu ambaye anajua pahali anaenda,
it becomes easy for him to know which road he needs to take.
Inakuwa rahisi kwake kujua ni njia gani anataka kuchukua.
But when you have no journey in your mind,
lakini wakati hauna safari katika nia yako,
every road leads to a destination.
Kila barabara inakupeleka pahali.
Someone comes and says, can you escort me this way? Says, oh yeah, yeah, I can escort you. You do business with that person. Another one says, can we go by the marketplace? Yeah, no problem. Let's go. That's a man who is going everywhere. I want you to do something. Can you take your hand and touch your chest where your heart is? There is a pump inside where you've touched there. It uses fuel. That pump is not made in China. It has been working from the time you were born. Now, you can remove your hand. Look at this clock. This is a very unique placement of a clock. I guess it's for the preacher. Now, it has an arm that is ticking. If you look behind, it has a battery inside. When you look at that battery,
ukiangalia hiyo battery,
the people who made it,
wale ambao waliunda,
they specified,
waliweka masharti,
this can work for 200 hours.
Hii inaweza ikafanya kazi kwa masaa 200.
They used chemistry, physics to come up with that.
Walifanya chemistry na fizikia wakapata hiyo.
And they are accurate.
Na hawakosei.
When that specified period is achieved,
wakati huo muda ukifika,
you find that arm which is moving, when all energy has depleted, it won't move another step.
That's right.
So every ticking of that arm is a portion of life moving out of the battery. That pump you have inside you, every pump it makes, every beating it makes, is a portion of your life moving out. God already determined how long your heart will beat.
Mungu alishapanga ni urefu kiasi gani ambapo moyo wako utapiga.
A day is coming.
Na siku moja yaja.
Right now, You can be young. When you want to walk, you walk very energetically. Yeah? But one day, you wake up and say, oh, I feel pain in my back. Just know your parts are wearing out now. One day you'd want to do something and say, oh, I'm tired. If the Lord tarries, it will happen to everyone. Until one day the arm will come and stand still. We will cry, but it won't move again. People will bring flowers, even those who've never visited you. They'll bring flowers. You won't wake up. The question is, how do we use the energy God has given us whilst we are alive? If you could see inside you, if you could see how your body is a busy factory, if you had a USB port somewhere and we connected it to the amplifier, you'll be scared of the noise which is going on in your body. The cells and all the complicated mechanisms, they are busy to keep you alive. Why did God put all that machinery in you? For you to have a good job? For you to eat chapati? By the way, I enjoyed it a lot at lunch. Is that the purpose? We are called to a higher purpose. And these are our work suits. The day we knock off, we take off our work suit.
Wakati kazi imeisha, tunavua suti zetu za kazi.
Waiting for what our creator will tell us.
Na tukingojia kile ambacho Muumba wetu atatuambia.
David was conscious about his calling.
Kwa hivyo Daudi alikuwa anafahamu wito wake.
When you see,
wakati unaona,
so much is coming through your hands,
mambo mengi yanapitia mkononi mwako,
blessings,
baraka,
the more you need to be careful. Because to whom much is given, more is required. It didn't take long for King Saul to see David as a threat. Saul now wanted to kill David. Trials started. Let's go to 1 Samuel chapter 19.
Samuel wa kwanza sura ya 19.
And Saul spoke to Jonathan his son and to all his servants that they should kill David.
Kisha Sauli akasema na mwanawe Yonathani tena na watumishi wake wote kwamba wamue Daudi.
You see why David was careful and prudent?
Unaona kwa nini Daudi alikuwa mwangalifu na mwenye hekima?
He knew that today people can love me, I don't know what they'll do tomorrow.
Alijua kwa leo watu wanaweza kunipenda, sijui watafanya nini kesho.
So he always held up his integrity.
Kwa hivyo daima akashikilia nidhamu yake.
David now ran away and started hiding out.
Daudi akatoroka na akaanza sasa kujificha.
Let us read a sad incident that happened in chapter 21.
Hebu tusome kuhusu jambo la kuhuzunisha kilichofanyika katika sura ya 21.
Let's see how prudence manifested in the life of David.
Tuone jinsi hiyo hekima ilivyodhihirika katika maisha ya Daudi.
Then came David to Nob to Ahimelech the priest. And Ahimelech was afraid at the meeting of David and said unto him, why art thou alone and no man with thee?
Basi Daudi akaenda Nobu kwa Ahimelech, kwani Ahimelech akaenda kumlaki Daudi akitetemeka akamwambia, kwani wewe kuwa peke yako wala hapana mtu pamoja nawe?
So David is running away, and he goes to Ahimelech the priest. Ahimelech the priest was busy making the bread and these sacrifices and all these things. But he noticed this commander of the armies has come alone, and this was strange. Say, sir, why are you alone? Is everything okay? David did not reveal he was on the run. Says, ah, no, you know, the king sent me and it was a very urgent matter. He lied. Says, oh, he says, I'm hungry. Give me something to eat.
Akasema, nipe kitu chakula.
Says, oh, the only bread which is there is sacred bread. I don't have common bread. But David was so hungry. He had not eaten for days.
Lakini Daudi alikuwa na njaa, hakuwa amekula kwa masiku.
So the priest says, anyway, you can have this, you can eat.
Na kwani akasema, unaweza ukachukua hii ukala.
But he knew that I shouldn't take long here. King Saul and his men could be here any moment. And I may put the life of Ahimelech in danger. What David didn't know, there was a dog around,
mbwa karibu,
which was observing what was going on.
Ambaye alikuwa akitazama kilichokuwa kikienda.
That was a man called Doeg.
Na ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Doeg.
He was there looking at the conversations between David and the priest.
Alikuwa akichunguza yale mazungumzo kati ya Daudi na kuhani.
And when David asked the priest, "Is there any weapon you have here?"
Na wakati Daudi alipomuuliza kuhani, uko na silaha yote hapa?
Because David was afraid. He didn't have any spear in case he meets people on the way.
Na Daudi kwa maana alikuwa anashangaa, kwa maana hakuwa na hata mkuki akikutana na watu.
Now imagine what happened.
Na sasa wazie kile.
They said, there is no sword except the sword of Goliath. Like, after you killed him, that's the sword we have.
Na kumwambia hatuna silaha yote ila tu ile upanga wa Goliath ambayo.
That's in verse 9. And the priest said, First Samuel 21 verse 9, and the priest said, "The sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here, wrapped in a cloth behind the ephod. If thou take that, take it, for there is no other save that here." And David said, "There is none like that. Give it to me."
Yule kuhani akasema, upanga Goliathi yule Mfilisti uliyemua katika bonde la Ela, tazama upo hapa, umefungwa ndani ya nguo nyuma ya naivera. Ukipenda kuchukua haya, uchukue, maana hapana mwingine ila huo tu. Daudi akasema, hapana mwingine kama ule, haya nipe.
I wonder what was going through the mind of David.
Nashangaa kilichokuwa kikipita katika nia ya Daudi.
Thinking about how ungrateful King Saul was.
Yaani kuwaza jinsi mfalme Sauli ni mtu hana shukrani.
He killed Goliath.
Niliua Goliath.
And the sword of Goliath was a testimony for the whole country.
Na upanga wa Goliath ilikuwa ushuhuda kwa ajili ya taifa nzima.
And now the man who brought that victory is on the run.
Na sasa huyo mtu ambaye alileta hiyo ushindi anatoroka.
And the only sword he can use to defend himself is the sword which was of his enemy.
Na upanga ambao anaweza kutumia kujikinga ni upanga wa adui.
As David left,
na wakati Daudi alipotoka,
King Saul came.
Mfalme Sauli akaja.
And you know what Doeg said? Yes, this priest was with David. He even is the one who told him which way to run to. That was a lie. And so killed all the priests. But here is a sad thing which happened. David ran.
Akatoroka.
Do you know the place he ran to?
Unajua alipotorokea?
To run away from King Saul.
Ili amtoroke mfalme Sauli.
He went to Gath.
Akaenda Gath.
Do you remember that place?
Unakumbuka mahali hapo?
Who came from that place?
Nani alitoka huko?
Goliath. Now, all the Philistines had known David.
Na sasa kila Mfilisti alikuwa amejua Daudi.
But David thought, they won't know me. I'm just, you know. That was a battlefield. No one will know me. So he camouflaged himself to start living in the society of the Philistines.
Akajibadilisha ili aweze kuishi katikati ya Wafilisti.
But one day he's at a marketplace trying to buy some chapati.
Lakini siku moja hapo sokoni akijaribu kununua chapati.
If at all there was Kenyan chapati that time.
Kama kulikuwa na chapati wakati huo.
And as David is trying to do his business,
na wakati Daudi anapojaribu kuendeleza shughuli zake,
someone looked at him.
Mtu akamtazama.
In verse 11, and the servants of Achish said unto him, is not this David the king of the land?
And now watumishi wa Achish wakamwambia, je, huyo sio yule Daudi mfalme wa nchi?
Did they not sing one to another of him in dances, saying, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s?
Hawakuimbiana habari zake katika ngoma zao kusema Sauli ameua elfu zake na Daudi makumi elfu yake?
Now you can imagine, Israel did not know David to be the future king, but here the Philistines already know him as the king of the land.
Na sasa waza hili, Israeli hawako wanajua Daudi kama mfalme mtarajiwa, lakini Wafilisti wanasema huyu ndio mfalme wa nchi.
Oh my. As David was doing his things and he overheard men talking.
Na Daudi alipokuwa akifanya mambo yake akawasikia watu wakiongea.
I want you to imagine, if you were David, what do you do?
Kama wewe ungekuwa Daudi ungefanya nini? Kama jiweke katika hiyo hali.
You are in the marketplace.
Uko sokoni.
You killed their champion.
Uliua shujaa wao.
In a foreign land, you have no protection. You don't even have a visa. You entered illegally. Then I say, hey, that man looks like him. And these are soldiers. David heard that. If you were David, what would you have done? What trick would you have done? When he met the priest, he lied. He said, well, you know, I'm just on a matter which is very hasty. So the king has sent me. Now, what trick will work? In the land of the Philistines, whom you defeated. If you were David, what would you do? And moreover, this is a man God anointed with the kingship anointing. Before God can lift you from point A to B, my brother, sister, you will be tested in every way. And we are in a school. The only problem is this. In the school of faith,
katika shule ya imani,
no two question papers are the same.
Hakuna maswali mawili, hakuna mitihani mbili ambazo zinafanana.
So there is absolutely no leakage.
Kwa hivyo hakuna leakage, hakuna mwakenya kabisa ambaye itakusaidia.
There is no copying, because when you look at your friends' questions, they are all different.
Hakuna kuiga, kwa maana hata maswali ya rafiki yako ni tofauti na yako.
Never for one moment say, me I'm going through bigger problems than that person.
Usiwahi kusema hata siku moja, unaona shida zangu ni kubwa kuliko za huyo mwingine.
Every person is in a school.
Kila mtu ako shule kivyake.
Everyone, there is a test for you. But you know the good thing? God will never give you a test which you can't overcome.
Yeah.
He will put you in a situation where he wants to see what you will do. Others cry and say, Lord, you've forsaken me. Don't do that. Every test which comes, it comes not to defeat you, but for you to overcome it.
Amen.
David could have have had reasons to say, I think Samuel was wrong. I don't think I'm anointed.
Daudi alikuwa na kila sababu kusema, sasa nafikiri Samuel alikosea. Like, si ndani nilipakwa mafuta.
What miracle will God do? I seem to be alone here.
Sasa Mungu atafanya maajabu gani? Mimi niko peke yangu hapa.
As he is thinking,
wakati anapowaza,
the soldiers are moving towards him.
Askari ndio hao wanamkaribia.
He is the one. Yeah, this is David. What is he doing? Is he a spy?
Narafanya nini yeye ni jasusi?
David has to think quickly.
Daudi lazima afikirie haraka.
There is no time to go for 7 days prayer and fasting here.
Hakuna wakati wa kutosha kwenda kufunga siku saba mlimani.
What is he going to do?
Atafanya nini?
And the devil was whispering, you were anointed as a king. Doesn't a king walk with bodyguards? Look at you, where are you? David did the undoable. Said here, it's to pretend I'm a mad person. Oh yes, that's what he did. Let's read it. And David, verse 12, laid up these words in his heart and was sore afraid of Achish, the king of Gath. Hey, he was anointed, but he was afraid. Times of being tested does not mean God has left you. Tests are designed to produce a testimony because there can never be a testimony without a test.
Majaribu yameundwa kwa njia fulani ya kuweza kutoa ushuhuda, kwa maana hakuna ushuhuda bila jaribio.
In verse 12, and he changed his behavior before them and feigned or pretended himself mad in their hands.
13, akaubadilisha mwenendo wake mbele yao, akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao.
And scrabbled on the doors of the gate and let his spittle fall down upon his beard. Oh my.
Akakuna kuna katika mbao za mlango na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake.
He did a very good theatrical appearance of wanting to look how a mad person behaves.
Yani alifanya uigizaji mkamilifu ya vile mtu mwendawazimu.
He started twisting his body around. He took
kuja mwili wake.
He took some charcoal and started writing everywhere.
Akachukua makaa na kuanza kuandika kila pale.
He started throwing what you call saliva around his beard.
Akaanza kutupa mate katika ndevu zake.
And the devil was laughing. He says, King of Israel.
Na shetani alikuwa akicheka akisema, Mfalme wa Israeli.
Oh my. You know, a mad person's dance is only entertaining if it's not your relative.
Unajua, mchezo wa mwendawazimu inafurahisha kama huyo mwendawazimu sio wa ukoo wenu.
David was doing all the tricks.
Daudi alikuwa akifanya hizi zote.
As a mad person.
Kama mwendawazimu.
In his mind there is a battle. It's either I'm dead or I survive.
Katika nia yake kuna vita, ni hapa ni kukufa au kupona.
One soldier said, "No, he was okay 10 minutes ago. He is the one."
Askari mmoja anasema, "Huyu alikuwa sawa dakika 10. Ni yeye tu."
When he heard that, the more he did his drama to really show, "You people are mad."
Wakati aliposikia ile ndio akaongeza hiyo kuigiza kwake, ndio watu waone, huyu wao ndio wako.
One of the soldiers says, "No, I think this is a mad fellow."
Na mmoja wa askari akasema, "Huyu ni mwenda wazimu."
And he was getting comforted as he continued with his drama, you know.
Akaanza kufarijika aliposikia hiyo wakati anapoendelea.
One of them said, "No, he is the one, he is pretending."
Na mwingine anasema, "Hapana, ni yeye anajifanya tu."
Oh, before you realize it, he was arrested.
Na kabla ujue ameshikwa.
He was presented before the king. This is David.
Akaletwa mbele ya mfalme. Ndio huyu Daudi.
There he continued with his drama, even provoking the king now.
Na sasa pale akaongeza mpaka hata kumchokoza mfalme.
The king says, "Can you take this madman away from me?"
Mfalme akakasirika, "Toeni huyu mwendawazimu hapa.
Well, when the king speaks, there's nothing we can do. He says, okay, madman, go.
Na sasa mfalme akiongea kuna maneno mengine unaweza ukasema. Sawa, mwendo wazimu toka.
He continued with his drama. He continued with his drama.
Akaendelea na mchezo wake.
When he reached the corner,
alipofika pembeni,
he ran.
Mbuni ponye.
With everything that was in him.
Na mbio zake zote.
When he ran and ran and reached out a hideout in the bush,
na alipoenda mpaka akapata pale pa kujificha kichakani,
he cried.
Akalia.
Yes.
You know, madness is the lowest thing you can go to. Because a state of madness has no dignity.
Kwa sababu kuwa mwendo wazimu haina heshima.
How can it be that God promised you to be king and you are going to the lowest point of your life to feign yourself as a mad person?
Na sasa inawezekanaje Mungu amekupaka wewe mfalme na sasa umefika kiwango cha chini mpaka inabidi ujifanye mwendo wazimu?
When his parents heard about it,
wakati wazazi wake waliposikia kuhusu hiyo,
they said, why is King Saul doing this to our son?
Wakasema, ah, mbona mfalme Sauli anafanyia hivi kijana wetu?
A lot of poor people thought this is not good.
No, watu wengi maskini wakaona, "Haifai."
This man saved our country.
Huyu mtu ndiye aliokoa nchi yetu.
But those who were comfortable and rich,
wale matajiri wenye walikuwa wametosheka,
they said, "Oh, you know, this happened in the government. You know, you can't trust the government. Today you do things and to them it ended there."
Na kwao ikawa siasa, unajua mambo inafanyika kwa serikali, uwezi ukaamini serikali, na mambo yao yakaishia hapo.
David won the battle against Goliath and to them it was good, and but they couldn't move any more further.
Daudi alishinda vita dhidi ya Goliath na ilikuwa mzuri, lakini kwao haiko aina sahihi.
Hakuwa na mengi. Those are David's problems.
Hiyo ni shida za Daudi.
When the newspaper comes out, they want to read, where is David now? They are looking for him. Why, what is intelligence saying?
Jarida ya gazeti wanajadili Daudi anaonekana wapi mwisho. Watu majasusi wanasema nini?
But there were some people who were touched.
Lakini kuna watu ambao walikuzwa.
Some people who had a revelation.
That's
the next king of Israel. Some people heard rumors from the prophet. That young fellow was anointed to be king.
Kwamba huyo kijana huyo alikuwa amepakwa wao.
So whatever is happening to him,
kwa hivyo chochote kambacho kinamfanyikia,
let's go be with him.
Wacha tuende tuwe pamoja naye.
And in chapter 22 verse 2,
na katika sura 22 mstari
1 Samuel 22 verse 2,
Samuel wa kwanza 22 sura mstari wa 2.
And everyone that was in distress,
na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki,
and everyone that was in debt,
na kila mtu aliyekuwa na deni,
and everyone that was discontented,
na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao,
gathered themselves unto him,
wakakusanyika kwake,
and he became a captain over them,
naye akawa jemedari wao,
and there with him about 400 men,
nao walikuwa pamoja naye walipata watu kama 400.
Isn't that strange?
Yeah, hii jambo gani?
God promises you, he promises you a kingdom.
Mungu anakuahidi ufalme.
And now look at the kingdom he rules over. 400 people. And who are these people?
Na sasa tazama ufalme wake, raia wapata 400, na hao raia ni akina nani?
People who are in distress.
Watu wenye wako katika shida nyingi.
People who are in debt.
Watu
credit.
Madeni mwashinda.
Others were running away from problems in their country to say we are going to David.
Wengine wanatoroka shida zao, wanatorokea nani? Daudi.
Everyone who was discontented,
mtu yeyote ambaye hakutosheka moyoni,
gathered themselves and says David will be our captain.
Na wakajikusanyisha kwake na wakasema David atakuwa jemedari.
God promised him a kingdom, but what he sees is a bunch of poor people.
Lakini yani Mungu alimwahidi ufalme, lakini anachoona ni kundi ya umaskini.
No military skill.
Hakuna hata mmoja ambaye ako na ujuzi ya kijeshi.
And they came joined him in the bush to say we are with you.
Na wakaja wakaungana nami kichakani kusema tuko na wewe.
Amen.
Yes, David is thinking.
Now, up and your Daudi anawaza.
Is this what God promised me?
Yeah, if your Mungu aliniahidi.
These people look like they are all in debt. There's no one who is doing fine.
Wote wako katika deni. Hakuna hata mmoja wao anafanikiwa.
God was watching.
Lakini Mungu alikuwa akitazama.
What will you do with these 400 poor people, discontented, and they don't
know? Utafanya nini na watu maskini 400 wenye mashaka ambao hawajui cha kufanya?
If you can rule them well,
ukiwatawala hawa vizuri,
I'll raise you to rule a nation.
Nitakuinua utawale taifa.
Before God lifts us to a higher place,
kabla Mungu atuinue katika mahali pa juu, kiwango cha juu,
we need to prove ourselves with what is little and what doesn't seem to be perfect.
Lazima tujidhibitishe na kile kidogo ambacho hakionekani kuwa kamilifu.
David started training those men.
Daudi akaanza kuwafundisha hao wanaume.
Some military drills, you know.
Kuwafundisha ujuzi mafundisho machache ya kijeshi.
A very poor group.
Yani kundi ya maskini.
But it is these poor people who later on turned into mighty men. Remember?
Lakini ni hao watu au maskini ndio wakafanyika mashujaa.
Now, as you read on,
na unapoendelea,
David now has a team of men who can fight.
Daudi sasa ako na kikundi cha watu ambao wanaweza wakapigana.
In chapter 23,
katika sura 23,
David goes to this land.
Daudi anaenda katika nchi
of Keila.
Yeah, anaenda katika mji wa Keila.
Now, notice chapter 23. Then they told David saying, "Behold, the Philistines fight against Keila."
Kisha akamwambia Daudi kusema, "Angalia Wafilisti wanapigana vita juu ya Keila."
And they rob the threshing floors.
Na kuiba nafaka sakafuni mwa kupuria.
So here is David. He has a little army, very few men.
Sasa hapa ni yuko Daudi na ako na watu wachache, jeshi dogo.
And news reaches him that the Philistines are attacking this small village of Keila.
Na habari zinamfikia kwa Wafilisti wanavamia hii kijiji cha Keila.
Whenever these people of Keila plant their fields, the Philistines come and grab everything.
Wakati hao watu wa Keila wanapanda chakula shambani mwao, Wafilisti wanakuja na kuchukua kila kitu.
Look at what David did in verse 2.
Hebu ona tazama chenye Daudi alifanya.
David inquired of the Lord.
Basi Daudi akamuuliza Bwana,
"Shall I go and smite these Philistines?"
Je, niende nikawapige hao Filisti?
You see where the might of David was?
Unaona pale ambapo nguvu za Daudi zilikuwa?
He didn't trust in his military skills.
Hakusadiki katika uwezo wake wa kijeshi.
He was a man who was very conscious of the will of God.
Yeye ni mtu ambaye kila wakati alikuwa anazingatia mapenzi ya Bwana.
The first thing he said, "Lord, should I go and fight the Philistines to protect this land of Keila?"
Kitu cha kwanza akasema, "Bwana, je, niende nikapigane na Wafilisti ili nilinde hii nchi ya Keila?"
And the Lord said unto David, "Go and smite the Philistines and save Keila." Can I ask you something? Whose initiative was it to go and fight? You know, there's this tendency among believers.
Unajua kuna hii tabia kati ya waaminio.
Why are you not going for outreach?
Mbona hamwendi kuhubiri nje?
We are waiting for the Lord to lead us, you know.
Tunangojea Bwana atuongoze, usi unajua.
Many times waiting upon the Lord has become camouflage for laziness.
Na wakati mwingi watu wengi wanasema tunangojea Bwana, lakini hakika aliyao ni uzembe, sio kungojea Bwana.
You know, Brother Branham used to see visions.
Unajua Branham alikuwa akiona maono, unajua?
So if God speaks to us, we shall go.
Kwa hivyo Bwana akitunenea, tutaenda.
That's not true. That's not how God works.
Sio hivyo, sio vile Mungu hufanya kazi.
God doesn't work like that.
Mungu hafanyi kazi njia hiyo.
You look into the ministry of Brother Branham himself.
Angalia katika huduma ya Branham mwenyewe.
He had a desire to preach to the people.
Alikuwa na hamu ya kuhubiria watu.
They would lay up a program. We need to do a campaign in this place, another place. Now let us pray. Lord, this is our desire. We want to go to this place.
Na sasa wangeunda mpango ya hapa na hapa, alafu sasa ndio waombe sasa, "Bwana, tungependa kufanya haya."
Proverbs 16 says the preparations of the heart belongs to man.
Na Methali 16 inasema matayarisho ya moyo ni ya binadamu.
God has given you free will. You need to prepare, you need to plan, you need to desire.
Mungu amekupa hiari, inakupasa uoneshe upange.
The Bible says commit your thoughts, your plans to the Lord and they shall be established.
Na Biblia inasema mkabidhi Bwana mawazo yako na yatathibitishwa.
God answers to a thought and a desire.
Mungu huj- kujibu wazo au shauku.
And if you're a child of God,
na kama wewe ni mwana wa Mungu,
yes, the Spirit of God in you will prompt you to have a certain desire.
Na Roho wa Mungu ndani yako atakusukuma uwe na shauku fulani. Atakusababisha uwe na shauku fulani.
Where there is no desire,
pahali ambapo hakuna shauku,
God's answer will fall to the ground.
Jibu la Mungu litaanguka chini.
There has to be a desire.
Lazima kuwe na shauku.
Amen.
There has to be a desire for souls to be saved.
Lazima kuwe na shauku ya kuona nafsi zikiokoka.
Because God can only send people who are interested.
Kwa maana Mungu tu anaweza akatuma wale watu ambao wanataka kuenda katika kazi.
Even after he saw a mighty vision, Isaiah heard the voice, "Whom shall I send?"
Hata baada ya kuona ono la nguvu, Isaiah akasikia sauti, "Nitatuma nani?"
God wanted Isaiah himself to speak, to say, "Here I am."
Ili Mungu alitaka Isaiah mwenyewe ajibu kwa kunena kusema, "Mimi niko hapa Bwana."
But what do you have today?
Uko na nini leo?
A bunch of lazy believers.
Tuko na nini leo? Tuko na waaminio kundi kubwa la wazembe, waaminio wazembe.
Very lazy.
Waaminio wazembe sana.
No mission mind.
Hakuna wazo la kimishonari.
No thought about evangelism.
Hakuna wazo kuhusu uinjilisti.
But what are they doing? They are praying and fasting. Lord, send revival.
Wanaomba na kufunga. Bwana tuma uvuvio.
You think revival is God sending a sensation so that we feel something and say, "Oh, God is with us."
Unafikiria uvuvio ni kuomba alafu Mungu atume kitu ndio tuseme, "Ah, Mungu yuko pamoja nasi."
The anointing is not sent for sensationalism.
Upako hautumwi ili uhisi tu.
God never puts fuel in a vehicle which is packed.
Mungu haweki mafuta kwa gari ambayo tu imesimama.
When we had a crusade in Chatama,
wakati tulikuwa na crusade pale Chatama,
it wasn't a pastor praying and casting out demons.
Haikuwa mchungaji akiomba na kukemea mapepo.
As we gave the altar call,
wakati tulipokuwa tukiita wenye dhambi,
that crusade had about 700 people, you know.
Hiyo crusade ilikuwa na watu kama 700.
We called out for the altar call, a swarm of people, about 120, they rushed to the
tulipoita kwenye dhambi, watu yapata 120 wakaja kwenye altar.
As we started singing, "The great physician now is here,"
wakati tulipoimba ya kuwa ni tabibu wa karibu,
demons started manifesting simultaneously at the same time.
Mapepo yakadhihirika katika hiyo kundi mara moja.
I saw brothers who had never casted out a devil screaming on top of their voices, "Come out! Come out!"
Nikoona ndugu ambao hawachawai kukemea shetani wakiweka mikono na kusema, "Toka pepo, toka pepo."
And then we ran out of manpower.
Na kisha hata kumbe wakawa wachache.
Sisters had to join.
Hata wadada ikabidi waje nao.
Picking patients now.
Na kuwachukua wale ambao wanashughulikiwa.
Someone was taking a video. I watched it later on.
Na mtu alikuwa akipiga picha kwa video nikaiona baadaye.
Where sisters were in a tent casting out the devil. Come out in the name of Jesus.
Wadada walikuwa katika hema baadaye ambao wakikemea pepo atoke katika jina la Yesu.
When I looked at that,
nilipoona hiyo,
I said, "Good."
Nikasema ni sawa.
Because the house of God needs
nyumba ya Bwana
spiritual exercise.
Inahitaji mazoezi ya kiroho.
Do you know that?
Unajua?
You can be eating healthy food.
Unaweza kula chakula nzuri.
Vegetables,
mboga,
fruits,
matunda,
and you can be happy. Doctor said we need to eat healthy.
Na unaweza kuwa na furaha. Madaktari walisema inapaswa tule chakula yenye afya njema.
So healthy food in the morning.
Kwa hivyo chakula cha
healthy food at lunch time.
Chakula kizuri sana.
Health food supper.
Chamcha na hata uchajio.
Do you know that a healthy food with no activity can make your body sick?
Lakini unajua kula chakula kizuri bila kufanya kazi kitafanya mwili wako igonjeke?
You get diabetes.
Utapata kisukari.
Because diabetes begins when you take in a lot of energy giving foods, carbohydrates, but which doesn't match with physical activity.
Kwa maana hiyo kisukari huanza wakati unakula chakula cha kuongeza nguvu katika mwili, lakini wewe hufanyi kazi ili hiyo nguvu itumike.
So there will be excess fuel in your bloodstream.
Hivyo kutakuwa na mafuta mingi zaidi au Iyo nguvu nyingi zaidi katika damu yako.
There is a lot of spiritual diabetes.
Na sasa kuna kisukari nyingi ya kiroho.
People are just feeding on mysteries.
Watu tu wanakula siri.
Hearing.
Wanasikiza.
No spiritual activity.
Lakini hawana mazoezi ya kiroho. Hawafanyi kazi kiroho.
What you hear,
kile unachosikia,
do spiritual exercise.
Ufanyishe kazi kiroho.
Minister to someone.
Udumia mtu.
Pray with someone.
Omba na mtu.
In the road, the avenue where you stay, in case someone is not feeling well, let that be an opportunity. Go there.
Katika hiyo kichorochoro ambao unaishi, kama mtu hajisikii vema, iwe ni fursa yako, enda pale.
You don't have to be a preacher.
Sio lazima uwe mhubiri.
Just go and give a testimony about your life.
Enda tu toa ushuhuda kuhusu maisha yako.
Testify about this assembly. You say, oh, there's this little tract. I'm inviting you. Come for Sunday. I was very blessed with the message our pastor preached last Sunday. Come and hear something. Many times fear grips us not to approach and talk to people.
Lakini mara nyingi woga inatushika ili tusiweze kuenda kuongea na watu.
But the moment you open up and you speak to the person,
lakini wakati utapojiachilia na unene na huyo mtu,
they will open up their hearts and tell you more things.
Watafungua mioyo yao na kuambia mambo mengi zaidi.
They'll tell you, please pray with me.
Na watakwambia tafadhali omba na mimi.
You start praying for that person.
Na utaanza kumwombea huyo mtu.
You have a burden for that person.
Na unaanza kuwa na mzigo kwa ajili ya huyo mtu.
You even say, I'll go in fasting.
Na ukisha hata unasema hata wacha nitaenda kufunga.
Lord, that person told me they have cancer.
Na bwana huyo mtu aliniambia ako na saratani.
They have diabetes.
Wako na kisukari.
I'm praying and fasting today.
Naomba na kufunga leo.
Help that person, Lord.
Nisaidie huyo mtu bwana.
Please, Lord, deliver them.
Bwana hebu mkomboe.
May they come to the saving knowledge of Jesus.
Washa waje katika kujua wokovu wa Yesu Kristo.
As God sees your heart having a burden,
wakati Mungu anapoona moyo wako ukiwa na mzigo,
one day your eyes will open.
Siku moja macho yako yatafunguka.
God will give you a dream.
Mungu atakupa ndoto.
God will give you a vision.
Atakupa ono.
To pray for that person.
Ili umuombe huyo mtu.
Or to speak something which is in their life.
Au kunena kitu kilicho maishani mwao.
What am I trying to explain?
Naijaribu kueleza nini?
Gifts only operate where people are in action.
Vipaji hufanya kazi pale ambapo watu wako katika kazi ya.
Where people have a true burden for another person.
Watu wako na mzigo wa kweli kwa ajili ya mtu mwingine.
Gifts are not a stamp for someone to start showing himself that I have this gift. Gifts are not for showmanship, they are for service.
Kipaji sio kitu cha kuonyesha kuwa niko na kitu fulani, lakini ni kwa ajili ya kuhudumishi.
And where God sees there is a burden, there is a heart full of compassion, he will say, okay, let me reveal something to you about the person you are praying for.
Na sasa pale ambapo Mungu ataona ya kwamba kuna mzigo na kuna juhudi kwa ajili ya kitu ambacho unaombea, Mungu atasema sasa wacha nikufunulie kitu kuhusu huyu mtu ambaye unamuombea.
And whatever God reveals,
na kile ambacho Mungu atafunua,
it's not for you to come on Sunday and boast, you say, hey, you know what, I had a dream and exactly it came to be fulfilled.
Na haimaanishi sasa ikifanyika hivyo sasa unakuja sasa Jumapili na kujigamba na kusema, hey, unajua nilikuwa na ndoto na ilitimia.
That's the last day you have that dream.
Na hiyo ndio ilikuwa mara mwisho ukiwa na ndoto zaidi.
Because gifts are not for entertainment.
Kwa maana vipaji sio za kutumbuiza.
They are for service.
Bali ni ya utumishi.
But how can the church move in power of revival?
Lakini je, kanisa inawezaje kuenenda katika nguvu za uvuvio?
When there's not true love.
Wakati hakuna upendo wa kweli.
When there's not true compassion.
Wakati hakuna huruma za kweli.
Because you can only successfully pray for a sick person if you have a burden for them.
Kwa sababu unaweza tu kuombea mtu mgonjwa na matokeo mazuri kama uko na mzigo kwa ajili ya huyo mtu.
Read it in the ministry of Jesus, read it in the ministry of Brother Branham.
Isome katika huduma ya Yesu na huduma ya ndugu Branham.
There was a burden.
Kulikuwa na mzigo.
Praise God.
Amen.
Hey, so many things we can talk about.
Mambo mengi tunaweza tukaongea.
But the thing is this.
Lakini jambo ni hili.
God,
Mungu
wants to use us.
Anataka kututumia.
Not for showmanship or for pride.
Sio kwa ajili ya maonyesho tu au kiburi.
But we don't know how to handle the little things.
Lakini hatujui kushughulikia yale madogo.
Let's know how to handle the little things.
Hebu tujue jinsi ya kushughulikia yale madogo.
Let's have burden for one person.
Tuwe na mzigo kwa ajili ya mtu mmoja.
And then another person.
Alafu baada ya huyo mwingine.
Look, this is not time to go in fasting to pray for yourself so that you have a better job.
Sasa hii si wakati wa kwenda kufunga ili ujiombee kwamba upate kazi iliyo bora zaidi.
Seek ye the kingdom of God first.
Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza.
And all these other things you may desire, they will follow you.
Na vitu hizi zingine zote ambazo unaweza ukazitamani zitakufuata.
Amen.
Yeah?
Yeah.
If God sees, hey, there is a need here.
Mungu akiona hapa kuna hitaji.
He'll provide.
Atatoa.
If your heart is after the kingdom business, God's heart will be after you.
Wakati moyo wako unafuata shughuli za kifalme, moyo wa Mungu itakuwa inakufuata wewe.
So David prays to God.
Kwa hivyo Daudi anamuomba Mungu.
News has reached him.
Habari zimemfikia.
Philistines want to attack Keila.
Filisti wanavamia Keila.
David says, "No, these people need to be protected. This won't be fair."
Daudi anasema hao watu wanahitaji kulinda.
He had a burden.
Sio jema. Akasema alikuwa na mzigo.
He had a burden.
Alikuwa na mzigo.
Says, "No, the Philistines can't do that."
Akasema, "La, siwezi nikakubali wa Filisti wafanye hivi."
No.
La.
Let me be in fasting.
Wacha niende katika maombi.
David started praying, "Lord,
akaanza kuomba Bwana,
can we go and defend Keila?
Je, twende tupiganie Keila?"
There was initiative on the part of David.
Yani hiyo wazo lilitoka upande wa Daudi.
He had a burden and he presented it to the Lord.
Alikuwa na mzigo na akaileta mbele ya Bwana.
A broken and a contrite heart God will never despise.
Moyo uliopondeka na wenye kutubu Mungu hawezi akaudharau.
God never sends his anointing on armchair believers who just sit in the armchair and say, "I'm waiting for the will of the Lord."
Mungu kamwe hatatuma upako wake kwa waaminio wenye kuketi starehe ambao wanaketi katika sofa zao na kusema nangojea mapenzi ya Bwana.
God gave you choice.
Mungu alikupa chaguo.
How do you use that choice?
Unatumiaje hiyo hiari ya kuchagua?
And what did God say?
Na Mungu akasema nini?
Go.
Nenda.
The Lord said unto David, "Go and smite the Philistines and save Keila."
Nenda ukawapiga Filistini na kuokoa Keila.
You know they went.
Na wakaenda.
They fought.
Wakapigana.
Keila was saved.
Keila ikaokolewa.
But now,
lakini sasa,
it so happened that King Saul heard that David is in Keila.
Ikafanyika sasa kwamba Sauli akasikia kwamba Daudi ako Keila.
And David looked at the people of Keila and says, "Ah, these people like me. The way I protected them."
Daudi akasema, "Hao watu wa Keila wananipenda. Jinsi nimewalinda."
They will save me. Is that what David did?
No. Wataniokoa. Je, ni hivyo ndio Daudi alifanya?
When news reached David that the army of King Saul is following up where he was.
Na wakati habari zilimfikia kwamba jeshi ya Sauli inakuja pale ambapo wako.
David did not rely on the good things he did for Keila.
Daudi hakutegemea yale mambo mema ambayo aliyatendea Keila.
In verse 12,
kwa maana mstari wa 12,
then said David, "Will the men of Keila deliver me and my men into the hand of Saul?" And the Lord said, "They will deliver thee up."
Ndipo Daudi akasema, "Je, watu wa Keila watanitia mimi na watu wangu mkononi mwake Sauli?" Bwana akasema, "Watakupeana kwa Sauli."
You see, David was a prudent man.
Unaona sasa Daudi alikuwa mtu mwenye hekima.
He knew that even after I have protected these people and I fought the Philistines, I cannot trust the heart of a man.
Alijua kwamba hata baada ya kuwapigania na kuwakinga kutoka kwa Filisti, siwezi nikaamini moyo wa mwanadamu.
David was not influenced by the way the faces of the people were looking at him, yeah, smiling at him.
Hakushawishika na jinsi nyuso za watu zilikuwa zikimwangalia na walikuwa wakitabasamu kwake na kumfurahia.
The word of God says the heart of man is deceitful above all things.
Kwa maana neno la Mungu linasema moyo wa binadamu una udanganyifu kuliko mambo yote.
The Keilans were telling him, "David, don't worry. Even if King Saul comes, we'll fight together."
Watu wa Keila walikuwa wakimwambia, "Daudi, wewe usitie shaka. Sauli akija tutapigana pamoja."
David knew better.
Lakini Daudi alikuwa na ufahamu ulio bora zaidi.
He only trusted seeking the Lord.
Alikuwa tu anatumaini katika kumtafuta uso wa Bwana, kutafuta Bwana.
And he asked God, "Lord."
Na akauliza Bwana.
as saw his coming. Will these men of Keilah protect me? Can I trust them?
Wakati Sauli anakuja, hao watu wa Keilah naweza nikawaamini kweli?
God told him no.
Mungu akamwambia la.
If Saul comes, they will deliver you to Saul.
Sauli akija watakupeana kwa Sauli.
No matter how the people of Keilah tried to assure David, he says, no, I've heard from the Lord.
Na kutoka hapo hata watu wa Keilah walipojaribu aje kumtuliza akasema la, nimesikia kutoka kwa Bwana.
David got his men.
Daudi akachukua watu wake.
They left that place.
Wakatoka mahali hapo.
Praise the Lord.
Amen.
You know, when I was in Tongaren,
unajua wakati nilipokuwa pale Tongaren,
we had that TV program.
Tulikuwa na hiyo mpango wa TV
where people ask different questions.
Pale ambapo watu wanauliza maswali tofauti.
Now one person asked,
mtu mmoja akauliza,
how do I look for a partner, someone to marry?
Je, natafutaje mwenzi wa kumuoa?
You know, I'm of a marriageable age and a lot of young people fall in that trap.
Now, what when you ingia katika mtego huo?
They look for a wife by looking.
Wanatafuta bibi wakitazama.
You know, they say I want a wife who is working, educated,
anafanya kazi, amesoma,
tall,
mrefu,
set two teeth intact,
meno yote 32 bila
kukosa. Wow. Don't seek for a marriage partner that way.
Usitafute mchumba hivyo.
Someone today will seem to be what you think you are looking for.
Mtu leo ataonekana kana kwamba ni ile kitu unatafuta.
Only God knows the heart of a person.
Lakini Mungu pekee anajua moyo wa mtu.
And there are some young men now who cut corners.
Na kuna vijana ambao walitumia njia mkato.
You go out to seek for a wife.
Unaenda nje unatafuta bibi.
And you tell your pastor, you know, I've shared the message.
Unajua unakuja unaambia mchungaji, unajua nilienda kushuhudia ujumbe.
Suddenly the brother has become Reinhard Bonnke, who does a crusade of ministering to one person.
Yaani ndugu ampata upako wa kwenda kuhudumia mtu mmoja, amejiona Reinhard Bonnke.
And the lady comes and says, yes, I believe.
Na dada anakuja sema ndio naamini.
And he gives her all the syllabus of the message. When they ask about this, you answer this.
Na anampa mafundisho yote ya ujumbe, akiuliza kuhusu mihuri unasema hivi.
You know, you need to have natural hair.
Unajua nywele inafai kwe bila kuongezea chochote.
So she gets baptized.
Kwa hivyo anayewekwa kwa maji anabatizwa.
And she seems to meet all the minimum specifications.
Na wakati unaenda kwa ile orodha, kila kitu inaonekana kana kwamba iko sawa.
Hey, marriage is a long life journey.
Yes. Kumbuka ndoa ni safari ya maisha yako yote.
The beautiful teeth you are seeing,
yale meno yanayovutia unayaona,
along the way a couple of them will fall off.
Yani tukiendelea zingine chache zitaanguka.
If that is what motivated you to marry, that is very sad.
Kama hiyo ndio ilikupea motisha kumuoa, hiyo itakuwa huzuni sana.
Young man, this is how you pray for a partner, how you look for a marriage partner.
Vijana, hivi ndivyo mnapaswa kutafuta mchumba wa kumuoa.
You don't look for them by walking from place to place.
Usikutafute kwa kutembea kutoka point A kwenda kwingine.
Even checking in other tabernacles.
Au kwenda kanisa nyingine kutembea, kumbe ni kutafuta.
You search for a wife on your knees.
Unatafuta bibi kwa magoti.
It's a very important decision you have to make in your life.
Ni uamuzi muhimu ambao lazima ufanye katika maisha yako.
The same with sisters.
Vivyo hivyo na kina dada.
There's nothing wrong as a sister to go praying over it, even going fasting. You say, Lord, give me a person after your heart, someone you choose.
Sio shida dada kuenda kuomba na kusema Bwana, kufunga na kusema Bwana, nataka mtu ambaye anaambatana na moyo
wako. Because your heart will attract what is in your heart.
Kwa maana moyo wako utavutia kile kilicho ndani ya moyo wako.
If your heart is full of Beyonce, we'll see a Beyonce here getting baptized.
Kama moyo wako umejaa Beyonce, tutaona Beyonce.
And after she's baptized,
baada ya kubatizwa,
she will still be Beyonce.
Bado atakuwa Beyonce.
That is why we have problems in the message.
Ndio maana tuko na shida katika ujumbe.
Quick counterfeit conversions.
Yani kuongoka ile haraka sana. Na ni ya bandia.
Seek the Lord in prayer.
Tafuta uso wa Bwana katika maombi.
And if your heart is sincere,
na kama moyo wako ni mnyofu,
brother, sister, if your heart is sincere,
ndugu dada, kama moyo wako ni mnyofu,
the Lord will grant the desire of your heart.
Bwana atakupa kile ambacho moyo wako inataka.
The only problem is,
shida ya pekee ni hii,
God won't answer your prayer if you are looking for a movie star for a wife. Because God,
Mungu hata jibu maombi yako kama maombi yako unaomba upate mume.
Answers prayers of his children.
Kwa maana Mungu hujibu maombi ya watoto wake.
Praise the Lord.
Amen.
David,
Daudi,
was a man who waited on the Lord.
Alikuwa mtu ambaye alimngoja Bwana.
He never trusted the appearances of people.
Hakuamini sura za watu. Na vile watu
wa, if I can add more one more line,
kama nitaongeza jambo moja hapo.
If someone is in the world,
kama mtu wako ulimwenguni,
hey, women can pretend.
Wanawake wanaweza kujifanya.
She will behave exactly according to the specifications she knows you are looking for.
Atafanya, atajielekeza, atajitendekeza kabisa kulingana na zile masharti ambayo wewe unataka.
If she knows you like hallelujah, she will be there to say your amens.
Kama unapenda kusema hallelujah, atakuwa hapo kuitikia amina.
But after you marry,
lakini baada ya kuoa,
season 2 of the movie now begins. Yeah.
Awamu ya pili ya sinema inaanza kuendelea sasa.
That's when she tells you, but these things are too long. Why can't I wear a shorter one? Everyone in the office wears like this.
Ataanza kukuambia, lakini hizi marinda ni mrefu. Mbona nisifupishe kidogo, wengine wote wao ni fupi.
You now start troubling us with prayer requests. Pastor, pray for me, my wife, you know, she's gone back dressing like this.
Unaanza kutusumbua sasa na maombi, kuitisha maombi. Mchungaji niombee, bibi yangu ameanza kwenda hivi na hivi.
I have lost souls to pray for. I don't waste time on such prayer requests.
Niko na nafsi zilizopotea kuomba kwa sababu yake. Siwezi nikapoteza maombi kwa ajili ya vitu kama hizo.
Your present life,
maisha yako ya sasa,
is a sum total of decisions you make every day.
Ni jumla ya maamuzi yote ambayo umekuwa ukifanya kila siku.
The other thing which was spoken about David,
lile lingine ambalo lilionewa kuhusu Daudi,
is that he was a comely person.
Kwamba alikuwa mtu mzuri.
Do you remember that description?
Je, unakumbuka hilo elezo?
A comely person.
Yani mtu mzuri.
A comely person,
mtu mzuri,
is someone who is at rest.
Ni mtu ambaye ni mtulivu.
He does not get excited because of some drama which is happening.
Hashtuliwi kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea kwa sasa.
His mind doesn't easily get excited because of the phenomena happening.
Yani nia yake haishtuki kwa urahisi kwa ajili ya vitu ambavyo vinaanza kuwa.
A comely person is a person with a beautiful, gentle character.
Mtu mzuri ni yule ambaye ako na tabia ya kutulia, ya unyofu.
Do you know that as King Saul started pursuing David?
Unajua wakati mfalme Sauli alikuwa akimtafuta Daudi akimwinda?
He was so eager that they would even camp at a certain place without going back home. Tomorrow they continue pursuing David.
Yani alikuwa na hiyo hamu ya kumshika Daudi mpaka hata hapo anawaza ya kwamba warudi nyumbani walale, lakini usiku ilikuwa ikiwapata pali wanalala hapo ndio kesho wasikwenda mbali mrefu wa kwenda waendelee tu mbele.
All along David had a prophecy in his heart.
Lakini wakati huo wote Daudi alikuwa na unabii katika moyo wake.
One prophecy said,
na hiyo kutabiri moja ilisema,
a day is coming when God will put enemies in your hands.
Siku moja yaja ambayo Mungu ataweka maadui mikononi mwako.
They will be in your hands for you to kill or to destroy them.
Watakuwa mikononi mwako ili uangamize au uachilie.
And his friends heard that prophecy.
Na rafiki zake walisikia hiyo.
So one day,
kwa hivyo siku moja,
David knew where King Saul was putting up.
Akajua pahali ambapo mfalme Sauli analala.
In a cave.
Katika pango.
And David sneaked his way.
Na Daudi akanyemelea.
With these his friends.
Nao marafiki zake.
And God put a deep sleep on King Saul and all his bodyguards.
Na Mungu akatuma usingizi mzito kwa mfalme Sauli na askari wake wote.
Hey, David was anointed.
Na kweli Daudi alikuwa ametiwa.
Remember, the Lord was with him.
Kumbuka Bwana alikuwa pamoja naye.
And he went into that cave.
Na akaenda katika hiyo pango.
And he found King Saul asleep.
Na akampata mfalme Sauli amelala.
One of the friends of David said, "Praise the Lord."
Mmoja wa marafiki zake akasema, "Bwana asifiwe."
Remember that prophecy.
Kumbuka hiyo nabii.
Why are you hesitating?
Mbona unazuba?
If you don't mind, sir, give me the sword. I'll pierce it so quickly it will even touch the ground after it has pierced.
Hiyo shughuli niwaachie, nipatie hiyo mkuki nitaruka haraka sana hata jua hiyo lakini mkuki itafika.
Now surely,
na hakika,
there was a prophecy.
Kulikuwa na unabii.
That God will put his enemies in his hands.
Kwamba Mungu ataweka adui zake mikononi mwake.
But observe what David is doing.
Lakini tazama kile Daudi anasema.
If he got excited,
kama angekuwa mtu wa kufurahia tu wa kutotulia,
he would have failed his test.
Angeshindwa katika jaribio lake.
Everything seemed to fulfill prophecy.
Kila kitu ilionekana kana kwamba hiyo ni ile unabii inatimia.
This is a man who's been wanting to kill him.
Huyu ndio amekuwa akitafuta kuniua.
And here God has put him in his hands.
Na hapo Mungu amemweka mikononi mwake.
And his friends are telling him, "Let's strike quickly."
Na marafiki zake wanamwambia, "Eh, tukonge tumue haraka."
Another friend says, "Yes, let's do it quickly, David."
Na huyo mwingine pia anasema, "Ndio David, kabisa tufanye haraka."
Another one says, "This is the doing of God. Look at how they are slumbering and we're here."
Mwingine anasema, "Hii ni kazi ya Bwana kabisa, ona hata vile wanalala."
Was it the doing of God? Amen.
Na je, ilikuwa matendo ya Bwana? Ndio kabisa.
It's God who put those men to sleep.
Ni Mungu ndiye alikuwa amewapa wao jamaa usingizi mzito.
You be careful even if it's a prophecy.
Wewe uwe makini hata kama ni unabii.
God is testing your character.
Mungu anajaribu tabia yako.
David said, "Hey,
Daudi akasema, Allah,
don't you think about that.
Hata msiwazie hilo.
This is the Lord's anointed.
Huyu ni mpako wa mafuta wa Bwana.
If he is going to die, not by my hand.
Kama atakufa sio kwa mkono wangu.
Amen.
But we are going to do something.
Lakini tutafanya kitu.
Let me cut a piece of his garment.
Wacha tu nikate sehemu ya vazi lake.
And the bodyguard of David. What was his name? Does anyone remember Abishai. The bodyguard of Saul?
Abishai.
There Abishai also was snoring.
Oh, Abner.
Abner, right? Yeah. Abner.
Yeah. Abner alikuwa na koroma kabisa.
Says, "Okay, let's pick the sword."
Tuache tuchukue upanga.
Abner, the man was supposed to protect King Saul, fast asleep.
Huyo Abner ambaye alipaswa kumlinda mfalme Sauli amelala kabisa.
Says, "Let us take all these vessels. Let's go with them."
Akasema, "Acha tuchukue hizi vifaa tuende nazo."
This is a comely person.
Huyu ni mtu mzuri.
Amen.
You know, a person who is provoked but yet maintains his calmness, that's a comely person.
Yaani mtu ambaye wanajaribu kumkasirisha lakini hapatwi na hasira, huyo ndio mtu mtulivu.
You remember the Lord Jesus?
Unakumbuka Bwana Yesu?
When he stood,
aliposimama,
they abused him.
Walimtusi.
And the Pharisees started accusing him of false things.
Na wafarisayo wakamshtaki mashtaka za uongo.
The Lord was just like this.
Bwana alikuwa amenyamaza tu.
We heard him, he did this, he did that.
Tulimsikia alifanya hili na akafanya lile.
And Pilate said,
na Pilato akasema,
"What are you saying about what they are saying?"
Jibu lako kuhusu hilo ni nini?
The Bible says Jesus answered not a word.
Biblia inasema Yesu hakujibu hata neno moja.
Hey, you think he didn't have words to answer back?
Je, unafikiria hapo na maneno ya kutosha kujibu?
He had words to defend himself.
Alikuwa na maneno ya kujitetea.
More than that,
na zaidi ya hayo,
Gabriel, Michael were waiting. Any whisper of Jesus, they would fly in action.
Gabriel na Michael walikuwa wakingoja Yesu hata atamke tu amri yoyote, walikuwa tayari kutekeleza.
He said it himself.
Alisema yeye mwenyewe.
When that day Judas came with that bunch of people.
Wakati Yuda siku hiyo alikuja na wale watu.
The disciples removed sword and Jesus says, "Put it back."
Wanafunzi wakatoa upanga akamwambia, "Rudisheni upanga."
There are thousands and thousands of angels.
Hapa kuna kuna malaika wengi
who are ready to swing in action.
Ambao wako tayari kufanya chenye tawaambia.
Now, if Jesus had called on angels, would they have acted? They would have acted. It was in his right.
Na Yesu kama angeita malaika wangependa kwa maana ilikuwa haki yake.
He had a choice to do that.
Alikuwa na chaguo la kufanya
hivyo. Do not think Jesus was just doing things as a prisoner and he didn't like what he was doing.
Usidhani ya kwamba Yesu alikuwa akifanya vitu tu kama mfungwa ambaye hapendi kufanya chenye anataka.
Lucifer was given the privilege of yani, free will.
Yani huyu Lucifer alipewa hiyo kutunukiwa kupewa chaguo
la yeye. It deceived him when he looked at himself looking so godly, powerful like a god.
Na hiyo ikachangia kujidanganya kwake kwa maana akajiona hapo na nguvu kama Mungu.
That's how Lucifer lost.
Na ndivyo Lucifer kashindwa.
He failed.
Ndio hivyo ndivyo alipungukiwa.
He took free will as a gift.
Akachukua ile hiari kama kipaji.
Choice is a test God puts in our hands.
Chaguo, uchaguzi ni jaribio ambalo Mungu ameweka mikononi mwetu.
Adam was made in the image and likeness of God.
Aliumbwa katika umbo na sura ya Mungu.
He was in the form of God.
Alikuwa katika mfano wa Mungu.
What happened?
Nini ilifanyika?
He utilized the free will and made a wrong choice.
Alitumia ile hiari akaifanya uchaguo usiofaa.
Jesus,
Yesu,
was the new Adam.
Alikuwa Adam mpya.
In John 4 he says, I have come to fulfill my father's will and to finish it.
Yohana 4 anakuja na kusema nimekuja kutimiza mapenzi ya baba.
The son can do nothing except what he sees the father doing.
Mwana hatendi chochote ila kile ambacho ameona baba akitenda.
It's not everyone that says to me, Lord, Lord, that shall enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of the Father.
Semaya Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni ila yule tu atendaye mapenzi ya babangu mimi.
When he started hiding and stopped his public ministry,
wakati alipoanza kujificha na kutoonekana katika kufanya huduma hadharani,
his brothers, the children of Mary,
ndugu zake watoto wa Mariam,
they told him, why are you hiding in the house? You wanted to be popular, go out there.
Wakamwambia, wewe mbona unaji ficha hapa kwa nyumba sio nitaka kujulikana, enda huko nje.
And the Bible says for his brethren did not believe him.
Kwa maana na Biblia inasema hata ndugu zake hawakumwamini.
And he answered, your time is always right, but I walk in the will of the Father.
Akamwambia, nyinyi kwa wakati wote mnaweza mkafanya chochote, lakini mimi daima natembea katika mapenzi ya babangu.
In Gethsemane,
katika Gethsemane,
that was the greatest test.
Hiyo ndio ilikuwa jaribio kubwa sana.
Because he saw what was happening ahead of him now.
Kwa maana aliona kile ambacho kitafanyika mbele yake.
He sweated blood.
Na akatoa jasho kama damu.
Not because he was afraid of dying and the whipping.
Sio kwa sababu alikuwa anaogopa kufa na hiyo mijeledi.
Jesus was ready for that.
Yesu alikuwa tayari kwa
hiyo. Because his own disciples were never afraid of that.
Kwa maana hata wanafunzi wake hawakuogopa hiyo.
But here is something Jesus never experienced.
Lakini kuna kitu moja Yesu hakuwa amewahi kuwa na ujuzi nayo.
Jesus never experienced living even for 1 minute without the presence of God.
Yesu hakuwahi kuwa na ujuzi wa kuishi hata kwa dakika moja nje ya mapenzi ya Bwana.
You and I, we are so used making so many decisions without the will of God, right?
Na wewe tumezoea sana tunafanya maamuzi mengi hata nje ya mapenzi ya Bwana.
Not Jesus.
Lakini Yesu la.
He had no sin.
Hakuwa na dhambi.
Amen. And to know that on the cross all iniquity of mankind will come on him.
Na kujua kwamba pale msalabani uovu wote wa binadamu utakuja juu yake.
That would be the first time he experienced that.
Hiyo ndio mara ya kwanza ambaye atakuwa na ujuzi wa jambo hilo.
For a moment to know that the Father will look away.
Yaani kwa dakika moja kujua kwamba baba atatazama kwingine, atampuuza.
Because he can't see his beloved son.
Kwa maana hawezi akaona mwanawe mpendwa.
To be counted among transgressors.
Aisabiwe miongoni mwa waasi.
Take the whole sin of mankind on him.
Achukue dhambi zote za binadamu juu yake.
Stripped naked.
Na amewachwa uchi.
Only remaining with the wrap of a pant inside.
Na akiwachwa tu na vazi tu la kiunoni.
Says, Father,
akasema baba,
can this cup pass over?
Je, hii kikombe kinaweza kuniepuka?
The future of the world hung in balance in Gethsemane.
Yani hatima ya ulimwengu ilikuwa katika mizani pale Gethsemane.
If Jesus said, no Father, send your angels, let these people be destroyed
Kama angesema baba la wacha tuma laika au watu waribiwe.
That sealed book we talk about.
Ile kitabu iliyotiwa mihuri ambayo tunaongelea.
John would have cried forever.
Yohana angelia milele.
But you know he was told.
Lakini aliambiwa.
The lion of Judah has prevailed.
Simba wa Yuda ameshinda.
He was willing to pay the price.
Alikuwa
in Gethsemane.
Pale Gethsemane.
The last drop.
Ile tone la mwisho.
In the cup of free will was poured out.
Ile tone la mwisho la hiari katika kikombe cha Yesu kilimwagwa.
You know when you are a woman.
Unajua ukiwa mwanamke.
And you are not married.
Na hujaolewa.
When a man says, will you marry me?
Mwanaume akisema je utakubali nikuoe?
I don't know how you do it here.
Sijui mnafanyaje hapa.
Back in Zambia, I'm seeing a lot of young people watch television and they're doing it the American style. They bow, they take a knee down.
Lakini kule Zambia nimeona watu wengi wanafanya katika mtindo wa Marekani, wanapiga goti moja chini.
Is it here also?
Wengine wameanza. Some have started.
Some have started?
Yeah.
They watch it in the movies.
Wanaitazama kwenye filamu.
A young man bows. Will you marry me?
Anainamisha goti. Yeah, utakubali nikuoe?
And the girl acts surprised. Oh!
Na msichana anaikaa kana kwamba ndio ameshtuka. Hey!
That's what movies can do. Africa, we never had that culture.
Hiyo ndio nguvu ya filamu. Hiyo mambo haiko huko Africa.
Before we realize it, we won't recognize ourselves.
Na kabla ukundue utapata hata tujifahamu tena.
You look at the hair.
Ukitazama nywele.
It's a wig. It's a wig.
Ni ya kufunika.
Can I tell you briefly the history of wigs?
Wacha nikuambie kuhusu historia ya hizi nywele ya bandia.
Don't worry sisters who have a wig.
Akina dada ambao mko na ile wig ile.
I'm glad this is a second service, I can hit and run. I know when you look into the mirror you feel you look beautiful.
Najua wakati unapotazama katika kioo unahisi ya kuwa wewe ni mrembo kabisa.
If it is those who work in the banks and
kama ni wewe unafanya kazi kama kwenye benki,
you see them moving the head like this, they feel good when you know they have a wig.
Unaona tu wakifanyia nywele hivi kwa maana wanajihisi vizuri.
You know there's a reason why your hair is the way it is as an African?
Je, unajua kuna sababu nywele yako iko vile iko kama Mwafrika?
The white man came to colonize us.
Mzungu alikuja kututawala kimla.
And the definition of beauty was that of a white man.
Na sasa yeye ndio akachukua fursa hiyo kuelezea urembo ni nini.
Even our great parents like Nelson Mandela.
Na hata wazazi wetu wakubwa kama Nelson Mandela.
When they saw a white man put, you know, a white man's hair can split here, right?
Wakati waliona nywele ya mzungu iko.
It can curve this way and another way.
Anaweza katenganisha hivyo na kukwenda line moja.
Now, look at old pictures of those men who fought for freedom. Do you know they also used to put a thing here?
Ukitazama picha ya wale wazee wa zamani ambao walipigania uhuru, utaona hapa hivi kuna mstari.
How do you do that to kinky hair?
Utafanyaje hiyo kwa nywele ngumu ya Kiafrika?
That is how bad inferiority complex can be.
Hiyo ndio ni ubaya ya kujidunisha.
When a white man does that, it has a purpose. He has straight hair.
Wakati mzungu anafanya hivyo iko na kusudi, yeye nywele yake ni rahisi.
I salute them, they fought for independence, but I can still see inferiority complex when I see the way they were parting their hair.
Ninawapigia saluti walipigania uhuru, lakini nikiona wakifanyia hivyo nywele najua kuna ile hali ya kujishusha chini, ile kwa sababu ya kukolonizewa.
Poor women, they looked at how long a woman's white hair is.
Na sasa wanawake maskini hapa Afrika wanaona jinsi nywele mrefu ya mzungu iko.
What is happening today now?
Na inafanyika nini sasa?
People go to the shop to buy hair.
Watu wanaenda dukani kununua nywele.
Everything about you is black except that which is in your head.
Yaani kila kitu kwako ni nyeusi isipokuwa nywele.
It looks European.
Inakaa tu ya kizungu.
Read history.
Hebu soma historia.
It came from a black man admiring a white man's look of hair.
Inatokezea kwa mtu mweusi kutamani kufanana na mzungu kwa mambo ya nywele.
The mirror tells you you look beautiful, but you are lying to yourself.
Sasa kio inakuambia kwa wewe ni mrembo lakini unajidanganya.
Just be proud of how God has made you. Be proud. Whether everyone at your company, they look like that, you are an ambassador for the kingdom of God. White people look beautiful the way they are. Black people, you look beautiful the way you are.
Wazungu ni warembo vile walivyo, Waafrika mko warembo vile mulivyo.
You know, you are a stone being part of the Holy City, New Jerusalem, which God is using for the Holy City, New Jerusalem.
Wewe ni jiwe ambalo Mungu anatumia katika kujenga ile mji mpya wa Yerusalemu.
And I can tell you one thing.
Na naweza kukuambia jambo moja.
Any stone which is going into that Holy City, New Jerusalem, no chisel should fall on it.
Wakati hiyo jiwe wakati inapoenda kujenga hiyo mji, hakuna ufundi ambaye inapaswa kufanyikiwa kwa hiyo jiwe katika hiyo mji.
You should be the way you are.
Inapaswa uwe jinsi ulivyo.
Don't imitate another person.
Bila kuiga mtu mwingine.
Because in you God has hidden his gift. It needs to express itself.
Kwa maana ndani yako Mungu ameficha vipaji vyake na lazima zijidhihirishe zenyewe.
Who told you natural hair doesn't look nice?
Nani alikudanganya kuwa nywele yako haifanani vizuri, haionekani vizuri?
I have seen people,
nimeona watu
with natural hair,
na wenye nywele ya kawaida.
They look good, beautiful and neat.
Wanaonekana warembo, safi, nadhifu.
But there is a psychological trick on you. You see everyone, oh, dresses like this, so I need to do like that.
Lakini kuna ile shida ya kushawishika, kwa maana unaona kila mtu wako hivi, unaona hata mimi inanipasa nifanye.
And this problem happens especially on wedding days.
Na hii kitu shida inafanyika sana siku za harusi.
Someone will be a believer all throughout until the wedding day.
Yaani mtu ni mwamini siku zote mpaka ifike siku ya harusi.
The family is telling me this and that.
Unajua jamii wananiambia hili na hili.
Really?
Kweli?
You don't know who you are.
Wewe hujijui.
You don't know who you are.
Wewe hujijui.
Everything has been compromised and watered down.
Kila kitu imeshushwa viwango na kutupiliwa mbali.
On the wedding day,
siku ya harusi,
someone is a young person, he doesn't have a big salary.
Mtu ni mchanga na hana pesa nyingi.
He wants to hire a big expensive vehicle.
Anataka kukomboa gari kubwa ya fahari.
But yet he doesn't even own a bicycle.
Na hata yeye mwenyewe baiskeli hana.
Full of vanity, you know.
Yani ni ubatili tu.
It's all vanity.
Yote ni ubatili. Yes.
Do you still love me?
Bado unanipenda?
Amen.
Well, if you are born again, everything has to be born again. From the top of your hair to the soles of your feet.
Kama umezaliwa mara ya pili, kila kitu chako kinafaa kizaliwe mara ya pili, kutoka utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu.
One thing I know, if lived up to our time,
na kitu moja najua, kama hawa wangeishi hadi wakati wetu,
she would have never put on make hair, that I know.
Hiyo najua hangekuwa amebandika nywele.
If the wife of Adam lived up to this time,
najua kama hawa bibi Adam wangeishi hadi wakati,
I'm sure of one thing, she would have never perforated her ear.
Na ni uhakika kwamba hangewahi kudunga sikio lake.
They knew better than that.
Walijua, walikuwa na ufahamu bora kuliko.
With whatever mistakes they did.
Hata ingawa walifanya makosa, hizo walifanya.
They knew you don't play around with the image of God.
Walijua kwamba hauchezichezi na sura ya Mungu.
Amen.
Back to our sermon before
turudie mahubiri yetu.
Before people hate me.
Kabla watu wanichukie.
Now when you look at David,
sasa ukimtazama Daudi,
he was a comely person.
Alikuwa mtu tulivu.
He told this man,
aliambia watu,
I can't kill him, he's the anointed.
Siwezi nikamua, yeye amepakwa mafuta.
But they went across on the other side of the cave,
lakini wakaenda ngambo ile upande ule wa pili wa pango,
climbed the hill,
wakapanda kilima.
And you know what David shouted and screamed?
Na unajua Daudi akapaza sauti na kupiga nduru,
Abna!
Abna!
Oh, all of them woke up.
Wote wakaamka.
Abna!
Abna!
You should not be alive, you should be dead. How could you not protect the anointed of the Lord?
Abna!
Don't you know you are supposed to protect the anointed of the Lord? King Saul wakes up, part of his skirt is cut.
Sauli anaamka na anapata kuwa vazi lake limekatwa.
Hey, who is speaking? It sounds like David.
Nani huyo anaongea? Ni kama Daudi.
As they come out,
wanapotokezea,
David says, "Is this not your spear?"
Daudi anasema, "Je, hii sio mkuki yako?"
If really I'm against you, the way you've convinced yourself and the way people are telling you,
kama mimi niko dhidi yako, jinsi ambavyo umejishawishi na jinsi watu wanakuambia,
God had put you in my hands,
Mungu alikuwa amekuweka mikononi mwangu,
I would have done those things.
Ningekuwa nimefanya hayo mambo.
You are a mighty king chasing a fly.
Wewe ni mfalme mkuu unayewinda inzi.
King Saul was so touched.
Na mfalme Sauli akaguzwa sana katika moyo.
He cried.
Akalia.
Says David, my son, I'm the one who is a sinner. Come.
Akasema, Daudi mwanangu, mimi ndiyo mtenda dhambi. Njoo.
David said no.
Daudi akasema la.
He didn't trust him. He says no.
Bado hakumwamini.
May the Lord judge between you.
Akasema, and I. Wacha Bwana ahukumu kati yako na mimi.
That was David.
Huyo alikuwa Daudi.
Very beautiful character, right?
Yani tabia nzuri sana.
You.
Wewe.
When you hear brother so and so was talking about you.
Ukisikia ndugu fulani na fulani alikuwa akiongea kukuhusu.
How do you react?
Wewe wewe unasemaje?
You want to defend yourself, right?
Unataka kujitetea. Sivyo?
That's in our human character. We want to answer back to protect our ego.
Hiyo ni tabia yetu ya kibinadamu. Yaani unataka ujibu ili unasema utetee heshima yako.
We don't see it in David.
Hatuioni katika Daudi.
We don't see it in Jesus.
Hatuioni kwa Yesu.
Why?
Kwa nini?
When Jesus stood before Pilate, is it because he didn't have words? He had.
Wakati Yesu alisimama mbele ya Pilato, je, ni kwa sababu hakuwa na maneno? Alikuwa.
But when someone is filled with the Spirit of God, he rises above human ego.
Lakini mtu akijazwa na Roho wa Mungu anainuka juu ya kiburi ya kibinadamu.
You see beyond, you look at the Spirit which is motivating the other person.
Unatazama mbali zaidi, unaona ile roho ambayo inamshawishi huyu mtu.
Today there are problems in local congregations. One sister being against another. Oh, this brother said this and that about me.
Leo kuna shida katika kusanyiko, dada dhidi ya dada. Oh, huyu alisema hili kuhusu huyu.
And conflict continues as long as there is no person who can rise above that pettiness.
Na hiyo majibizano huendelea mradi hakuna mtu ambaye anaweza akainuka juu ya mambo haya kiukuzi.
David was a comely person.
Daudi alikuwa mtu mtulivu.
One day King Saul went in war.
Siku moja mfalme Sauli akaenda vitani.
And when the enemies were approaching, he told one young man, kill me.
Wakati wa adui walikuwa kikaribia, akaambia kijana mmoja niue.
He refused.
Akakataa.
So fell on his sword.
Sauli akaangukia upanga wake.
One young man thought, this is an opportunity for me to gain favor from David. He rushed to David.
Na sasa kijana mmoja akasema, hii ni fursa mzuri ya kupata kitu kutoka kwa Daudi.
Oh, king!
Akasema, hey, mfalme.
David says, hey, what is it?
Daudi akasema, nini?
Says, may all your enemies end up like so.
Wacha adui zako wote mwisho wao uwe kama wa Sauli.
David says, what?
Daudi anasema, kwa nini?
What has happened?
Nini imefanyika?
King Saul has died.
Mfalme Sauli amekufa.
Nathan has died.
Na Jonathan.
The young man was happy.
Na huyo kijana alikuwa amefurahi.
David said, who killed him?
Na Daudi akauliza, nani alimuua?
I killed him.
Ni mimi nilimuua.
Hey, he thought that would earn him a promotion.
Na alifikiria hiyo ndiyo itampatia kupandishwa cheo.
He was speaking to a man with the Spirit of God.
Lakini alikuwa akinenea mtu mwenye roho ya Bwana.
Say, why are you not afraid to put your hand on the anointed of the Lord?
Akamuuliza, kwani wewe hukuona hukuogopa kuweka mkono yako kumpiga aliyepakwa mafuta wa Bwana?
They killed him.
Wakamua huyo kijana.
And then David declared a funeral. They were all crying.
Na Daudi akatangaza matanga.
And this is what David said.
Na hivyo ndivyo Daudi alisema.
Let it not be said or declared in Ashkelon.
Na isitangazwe huko Ashkelon.
Of what has happened.
Kile ambacho kimefanyika.
How has a mighty king fallen like that? He told his men, keep it a secret. Don't speak about how bad and how shameful our king has died. David cried and wept. Can you imagine? He still loved King Saul.
Yani wazia alimpenda mfalme Sauli bado.
He cried.
Alilia.
He wept.
Alilia. Na kuomboleza.
Lord, why has it happened like this?
Akasema Bwana, mbona imefanyika hivi?
No wonder God said this is a man after my heart.
Si ajabu Mungu akasema huyu ni mtu anayependeza moyo wangu.
He did not have an enemy.
Hakuwa na adui.
He discerned the spirit which was motivating King Saul. May you learn not to hate the person, but to focus your prayers on a spirit which is influencing the person. That way you will be able to win a brother or sister who is losing his way. But when there is ego in my heart, there is ego in your heart, our arguments will never end. Why? It's about who will win the argument. Look, a great test you can go through is not when you are in a state of lack. A great test is when your hands are full with power. What will you do with that power? David passed the test when he told that young man, don't kill the Lord's anointed. He had prophecy on his side, but he didn't rush quickly to say, okay, let me fulfill prophecy. You can't fulfill prophecy like that. David says, no, I can't do this. Right now, believers are praying for third pool anointing and revival. But when you look at the behavior of believers, the toxicity, the gossip,
sumu na fitina,
we don't yet have what it takes to handle the third poor anointing.
Bado tufikie kile ambacho kinatosha ili tuweze kufanya.
Do you know Jesus could have caught fire to destroy all those people?
Unajua Yesu angeita moto ili angamize watu wao wote?
Power was there.
Nguvu ilikuwepo.
You are greatly tested when you have power in your hands.
Unajaribiwa sana wakati uko na nguvu mkononi mwako.
Elijah,
Elia,
he caught for fire.
Aliitisha moto.
Destroyed all his enemies.
Eka angamiza adui wake wote.
Elisha,
Elisha,
he called animals to destroy these kids who were making fun of him.
Akaita dubu, akaribu, akawaangamiza hao
watu. Jesus could have done that.
Angefanya hivyo.
One day he walked through Samaria.
Siku moja alitembea kupitia Samaria.
And the Samaritans rejected him.
Na wa Samaria wakamkataa.
Because there was a political division between Israel and Samaritans.
Kwa sababu kulikuwa na mgawanyiko ya kisiasa kati ya Samaria.
As Jesus was going there, they didn't prepare a place where he was supposed to sleep. Because he was on his way to Jerusalem, the enemies of Samaritans. James and John said, Master, give us power. We call fire to destroy this. I believe they had scriptures to support themselves. They looked at Elijah, they looked at Elisha, right? You don't fulfill scripture like a mathematical formula. You say, hey, Elijah did this, so I can do this. You can only fulfill the word by discerning what is the heartbeat of God in this moment. Jesus rebuked them. You don't know what spirit you are of. I didn't come to destroy people. Remember Brother Branham?
Kumbuka ndugu Branham.
One day a voice spoke to him.
Siku moja sauti ikamnenea.
You will be tested soon.
Utajaribiwa karibuni.
And Brother Branham became careful. What kind of test will that be?
Ndugu Branham akawa mwangalifu. Itakuwa mjaribio.
How will I be tested?
Nitajaribiwa.
Is it some bad thing which will happen?
Je, itakuwa kitu mbaya itafanyika?
He was very careful.
Akawa mwangalifu sana.
And then a time came he forgot about that.
Na muda ukapita akasahau kuliusu.
He was preaching in a service.
Akawa anahubiri katika mkutano.
One young man and woman entered.
Na kijana na msichana wakaingia.
They sat.
Wakaketi.
They started doing foolish things.
Wakaanza kufanya mambo ya kijinga.
Touching each other, kissing and
akuguzana na kukusiana.
Oh, that disturbed Brother Branham.
Na ile ikamsumbua ndugu Branham.
What's happening?
Nini inafanyika?
Young man, stop what you're doing.
Kijana,
they stopped for a moment.
Wakaacha kwa muda.
Later on they continued misbehaving.
Bado baadaye wakaendelea na hiyo tabia.
Doing filth in the house of God.
Wakifanya uovu katika nyumba ya Bwana.
Then a voice came.
Kisha sauti ikaja.
I give them into your hands. Anything you say will happen.
Nawapeana mikononi mwako, chochote utakachosema itafanyika.
My brother, what will you do if you were Brother Branham?
Ndugu yangu, kama ni wewe ndugu Branham ungefanya nini?
I'll tell you what I'll do.
Mimi ningekwambia chenye ningefanya.
It is time for Brother Piri to prove he's vindicated by God.
Sasa ni wakati wa ndugu Piri kudhibitisha kwamba nimeitwa na Mungu.
And I tell you I will have scriptures to support myself.
Na kwambia kwa nitakuwa na maandiko ya kujitetea.
I'll say Elijah caught fire from heaven.
Ninasema Elia alita moto.
Elisha killed those children.
Aliua hao watoto.
I'll actually be thinking about the worst kind of atomic explosion which will just kill those people. Because all specifications for judgment have been met. They're sinning in the house of God. But you know what? That's the very reason why God can't give me that power. The greatest test of power is what you do with it. The greatest test of power is not how you express that power, but how you restrain yourself. Paul told the Corinthians, "Do you want me to come and prove my apostolic authority?"
Paulo aliambia watu wa Korintho, "Mnataka nije nidhibitishe mamlaka yangu ya kiutume?"
So he had apostolic authority but which he never was using.
Kwa hivyo alikuwa na mamlaka ya kimitume ambayo hakuwa.
The authority to curse and to speak judgment, he says,
yani,
"I don't have to do that."
Mamlaka ya kuongea laana na hukumu, lakini akasema sina haja kufanya haya.
Brother Branham looked at the young man and the woman.
Ndugu Branham akamtazama huyo kijana na msichana.
And he said, "Young man, young lady."
Akasema, "Binti na kijana."
"I forgive you."
Na wasamehe.
And in that moment there was a holy hush through the audience. They could feel the presence of God
come down. Na wakati huo kukawa na kimya kitakatifu katika kusanyiko na wakahisi uwepo wa Mungu.
God told him, "You've passed the test."
Mungu akamwambia umepita mtihani.
You see the reason why God can't entrust us with a certain dimension of power?
Je, unaona kwa nini Mungu hawezi akatukabidhi upeo fulani wa nguvu?
Do you know that the extent to which Jesus was highly exalted was because of the depth to how he went low?
Na unajua umbali ambao Yesu aliinuliwa ni kwa jinsi ya unyenyekevu ambaye aliweza kujishusha.
He humbled himself to the point of death, therefore God hath highly exalted him. Although he came in form of God, he did not abuse that privilege.
Alijinyenyekeza hadi kifo na Mungu akamuinua akampa jina juu ya majina yote. Alikuwa katika mfano wa Mungu lakini hakuitumia hiyo kiwango kuwa kama Mungu vibaya.
That's what the word says.
Hivyo ndivyo neno linasema.
He did not abuse his privilege.
Hakuitumia kutunukiwa kwake vibaya.
Even when they blindfolded him and they were hitting him on the face, prophesy. Prophesy.
Macho na kumpiga kofi na kusema tabiri tabiri.
They pulled off his beard.
Wakavuta ndevu zake.
Do you know who that person was?
Unajua huyo mtu ni nani?
He was the manifestation of God in flesh.
Yeye alikuwa dirisho la Mungu katika mwili.
With you?
Na wewe?
A little provocation.
Yaani kuchokozwa kitu.
In your family.
Kwa jamii yako.
At your workplace.
Katika pale pa kazi.
In church.
kanisani.
And you say, I've stopped going to church.
Unasema, nimewacha kwenda kanisa kabisa, nimewacha kwenda.
No. May we come to a person of a calmly character.
Hebu na tuje tuwe watu wenye tabia ya utulivu.
There's so much you can speak about the life of David.
Kuna mengi ambayo tungenena kuhusu maisha ya Daudi.
But why did he overcome?
Lakini mbona alishinda?
It's because of the fifth thing.
Kwa sababu ya jambo la tano.
The Lord was with him.
Bwana alikuwa pamoja naye.
So all these things we've spoken,
kwa hivyo mambo haya yote tumenena,
it was not because David was trying to act good.
Sio kwa sababu Daudi alikuwa akijaribu kutenda wema.
You can't act righteousness.
Huwezi ukaigiza haki.
You need the Holy Spirit in your life.
Unahitaji Roho Mtakatifu maishani mwako.
And he'll give you the ability.
Na atakupa uwezo.
To be a true worshipper.
Kuwa mwabudu wa kweli.
To be a mighty, valiant man of war.
Uwe shujaa hodari wa vita.
To be prudent in matters.
Uwe mtu mwenye hekima katika mambo.
To be comely.
Kuwa mtu mwema.
And what to achieve all this?
Na nini itawezesha haya yote?
Number 5 is the grace of God being with you.
Ni ya tano ni neema ya Mungu kuwa pamoja nawe.
That was what will give us the victory.
Na hiyo ndio inatupa ushindi.
Shall we stand?
Tusimame.
Do you see why he was a man after God's heart? Do you see why, although he made more mistakes than King Saul, God was still willing to forgive him?
Amen.
Forgive us our sins, Lord, as we forgive others, right?
Amen.
I want us to pray for each other this time. For our assembly to be strong, we need each other. We need to pray for one another that we can have these virtues. Amen.
Amen.
I want us to take just a minute to pray for each other. Don't pray for yourself. Pray for another person. Pray that, Lord, help me to love everyone. Help me to be of service. Help me to be a blessing to this congregation. That I can be a blessing to another person. Heavenly Father, we are so thankful this afternoon. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you for your mercies. We thank you, Lord, for your mercies which are new every morning. And here we are, Lord, gathered here. We are lacking in so many things. We are lacking, Lord, in a character that you can use. We are lacking in many ways, Father. Pride has robbed us of spiritual blessings. The lack of waiting upon you has thrown us going in every direction. May we be like David, who was prudent and he sought you. He sought for your will. Oh Lord, bless each and everyone in this assembly. That if each one of us, Lord, can have a right heart, then there will be an explosion of the work of God. Oh Lord, we've been a hindrance to your work. I have been a hindrance to another brother, to another sister, because of my pride, because of my ego, because of not thinking for another person. Lord, help me that I may stay out of the way and esteem another person better than I am. And that way, Lord, I am a blessing in the house of God. I am a blessing in the kingdom of God. Lord, help me. Lord, touch my heart that I may empty myself and let the Holy Spirit live and walk through me, that I may not just offer a lip service to you, but that, oh God, my praise and my worship can be as sincere as David expressed it when he said, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside the still waters. And even though I walk through the valleys of the shadows of death, I shall fear no evil." Hallelujah. May your name be praised. May your name be exalted, O King of Glory. I pray now, Lord, for every brother and sister. Let them be filled with courage. The courage to yield yield and surrender, when we yield and surrender, there are more blessings that comes our way, Lord. We thank you, Lord. Praise your name. In Jesus' name, we thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give the Lord a mighty clap. It's been wonderful being with you. This could be the last day I'm seeing you. Tomorrow, I'll go back to Nairobi. Wednesday, I'm back, flying back home. I hope this is a moment that we'll live to treasure, both of us. Because everything happens for a purpose. Everything happens for a purpose. So if the Lord tarries, maybe we'll meet again in the future. In September, we have an international convention in Lusaka. It will be daily devotion in physical. I don't know how many are in daily devotion platform here. May I see the hands on daily devotion? Oh, the Lord richly bless you. But please, those who can, come for the convention. It will be a sweet moment of hearing the word, giving testimonies, learning at the feet of the Lord. If it's the Lord's will, we are hoping we'll have it in September. If we don't meet again, may we meet across in heaven. I love you with all my heart. If anything offended you, just take it as a bone in the chicken and put it aside. But hey, don't throw it. Maybe later on you'll need it. The Lord richly bless you. Amen.
Have you been blessed? Have you been blessed?
Have you been blessed?
And then, yeah, better, man.
Amen.
Be seated.
Praise
God. Amen. There's one thing before I speak. Pastor, I made a mistake. I pronounced your name wrongly. Just come, please. I've been given a note by the deacon. People ask me, what's the name of that pastor? So please, can you tell them who you are and where you come from?
Okay, I'm Andrew Peary. Now, I know you read PH as Fury.
Yes.
I don't mind, because I know Jesus has a new name for me. So, Andrew Peary, that's the way we pronounce it. Yeah. And of course, I come from Zambia, Lusaka.
Yeah. God bless you.
Okay, so mungataka arudi tena.
Amen.
I decided to shoot waves so you don't hear. I know you don't know Swahili. I was asking them. So you said you were offended. And I believe we are truthful, we are children of God, so we speak our hearts.
Amen.
So I was sure to him, so they say, no, I don't tell you. So I was asking them, even if we show him, let's just tell you in English. Would you wish that he comes back? Is that okay? Okay. If they're offended, you come and offend us more, but you have not been offended, I've been blessed.
Amen.
Amen. And they tell you to offend there. Praise Jesus. Amen. So we thank God. And we praise God.
Amen.
It's been wonderful. This was my first time to be Brother Bill.
Amen.
When we met in Dola, I was telling you, I don't really remember a young woman with specs.
Ini kama mara ya kwanza kukutana naye kwa maana wakati tulikutana kule Dola, nakumbuka tu jamaa alikuwa amevaa miwani.
Nothing else
after
that. We never
share. Lakini hatuko ongea, so hapo kwa na chochote
cha kuongea. Those who are not on daily devotion, please.
Wale ambao hawako kwa hiyo daily devotion,
please get the daily devotion. Get the link.
Mpate hiyo kuingia
katika hiyo. On my WhatsApp or Balangere's WhatsApp or Kiwi's WhatsApp or who else? Who is under the link? Mikaya, Rani, Sister Boros, Brother Silas, you are there. Daily devotion. Just sent him a text. He sent to you. Sometimes every morning there is a sharing. Every morning there's a sharing. For international ministers.
Now, Mwahuduma of Kimataifa.
From Kenya, Uganda, Tanzania,
Kenya, Uganda,
America, India,
Africa, America.
Name it. Canada. Name it.
Barazote za dunia.
Amen. All over. And it's been a great blessing. Even Lebanon.
Hata Lebanon.
And so on and so forth. We have been blessed.
We have been very
cured. Take our greetings.
Amen.
To your family, your wife. Nora Piri.
Yes.
Yeah, Nora Piri.
Greet the church.
Amen.
Salimu kanisa.
Greet our friend and fellow soldier Nzima.
Amen.
Yes, Nzima.
Amen.
In the name of the Lord.
Amen.
And everybody else.
Amen.
Our brother Crispin Mawido, if you happen to see him.
Amen.
Us, and the others, you be there.
Amen.
Amen. God bless you so much. We are happy. We are blessed.
Amen.
Yeah, we are walking the same pilgrimage.
Amen.
As
you remember to pray, remember your brothers in Kenya.
Amen.
Pray for them.
Amen.
And the challenge you've given us.
Na ile changamoto,
I want to promise a meeting next year. Amen. We are going out. We've tried once in a while, but we have not been very effective.
Tumejaribu mara kwa mara.
Forgive us for that.
Nah, hatujafanya nyingi, lakini
more effective in
tungependa kufanya kazi zaidi katika kumshuhudia
Bwana. I just want to invite Pastor Silas.
Ningependa nimwalike mchungaji Silas.
Also give his thanks.
Apeane
zungu kumena nisake.
Kama hako na chochote cha kusema aseme.
Oh, sorry before that. There's a prayer request.
Kuna itaji laombe
request, Pastor. Where is Brother Uma? Where is Sister Uma? I'm here. This couple was to be prayed for. They have requested me the one prayers. So please, may you come and in your house. Let me hear. Let's go ahead, Father, please.
Our gracious Heavenly Father, you know what lies beneath their hearts.
Jesus.
There is nothing that you do not know. Dear Lord, your hand is able to reach us in our lowest place.
Thank you, Lord.
In the depths of our hearts.
Amen.
Your spirit knows what we are in need of.
Yes.
And now, Lord, I pray for this couple.
Amen.
Do not pass them by.
Amen.
May your mercies reach out to them. Grant it, Heavenly Father.
Yes.
Whatever mountain stands in the pathway, be merciful, dear Lord.
Yes.
May they have a visitation, Lord, from you.
Yes,
and when your hand comes down, all darkness flees away.
Yes. Thank you, Jesus.
Every cockroach comes off its crevice and they run out. In the beginning you said, let there be light, and it was light. And out of that light, life comes. May your life manifest in them.
Amen.
Grant it, Lord.
Thank you, Jesus.
That you may wipe off their tears and that they may have tears of joy. Grant it, Heavenly Father, we pray.
Amen.
Bless them in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen. Thank you, Lord.
Thank you.
Thank you, Jesus.
So because of time, I want to welcome.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
How many have been blessed? Let me see.
Wangapi wamebarikiwa? Nione.
Pastor.
Mchungaji.
You can see the hands.
Unaweza kuona mikono hiyo.
I want to take this opportunity.
Ningependa kuchukua fursa hii.
To thank God so very much.
Kushukuru Mungu sana.
For what he has done.
Kwa kile ambacho amefanya.
For us this day.
Kwa ajili yetu kwa siku ya leo.
The blessings that we have all received.
Baraka ambazo sisi sote tumepokea.
Has been through your prayers.
Ni kwa ajili ya maombi.
And I want to say, may the Lord bless you.
Na ningependa kusema Bwana awabariki.
For the prayers you have been offering.
Kwa ajili ya maombi umekuwa mkiomba kwa Mungu.
For the meetings that we have had.
Kwa ajili ya mikutano ambayo tumekuwa nayo.
May the Lord bless you richly.
Bwana awabariki sana.
I want also to appreciate God so much.
Na ningependa kumshukuru Mungu sana.
For enabling our brother Andrew.
Kuwezesha ndugu yetu Andrew.
To be with us.
Kuwa pamoja nasi.
I want to say.
Ningependa kusema.
To concur with what the pastor has said.
Kuunga mkono kile ambacho mchungaji amesema.
That in the Lord ties.
Kama Bwana akikawia.
Brother, the congregation has said you come back.
Ndugu usalimu amesema uwezi.
That was in my heart.
Iye ilikuwa katika moyo wangu.
You know, sometimes they say those who have of the contrary opinion.
Wakati mwingine wanasema walio na maoni tofauti.
Say what?
Waseme la.
So, but here everybody has said
yes. Lakini hapa kila mtu amesema ndio. Kwa hivyo ndugu,
you have just ignited a little fire.
Umewasha moto mdogo.
Then we are praying, the Bible says, pray.
Kwa hivyo tunaomba.
That the Lord of the harvest.
Omba, omba Bwana wa mavuno.
We are praying.
Na tunaomba.
And the Lord of the harvest.
Na Bwana wa mavuno.
Will touch your heart.
Atakuza mioyo.
Will give you the opportunity again.
Na atakupa fursa tena.
To come and be with us.
Kuwa pamoja nasi.
I believe.
Naamini.
God will do that.
Bwana atafanya hiyo.
Praise the Lord.
Bwana
asifiwe. So I'll say thank you so much.
Ningependa kusema asante sana.
We are praying for you.
Tunakuombea.
And let's also pray for one another. This was God's time. Though it has been very short time. But there is something in our hearts which God has placed in us. So church, let's pray for them, God, to bring him back. Let's pray also for that platform, the daily devotion. It has been a blessing to many in our country. Praise the Lord. People have been, you know, families have been gathering. Even in the, you know, in the morning or even in the evening. And then they listen to daily devotion. So let's not just see those few individuals hands. But I know.
Lakini najua.
People have been, you know, gathering.
Watu wamekuwa wakikusanyika.
And feeding on the word of God that is being preached by those different ministers.
Na wamekuwa kikusanyika na kulishwa lile neno ambalo au wahudumu wamekuwa kihudumu.
I want to thank God so much.
Ningependa kushukuru Mungu sana.
Because that's what the Bible, God promised.
Kwamba hiyo ndio Mungu aliahidi.
He is going to raise watchmen.
Kwamba atainua mabawabu.
Will be able to see.
Ambao ataweza kuona.
One thing.
Jambo moja.
Eye to eye.
Ana kwa ana.
And that is exactly what God has, that is doing even in this moment.
Na hiyo ndio kile ambacho Mungu anafanya hata wakati huu.
So take our love and greetings.
Kwa hivyo peleka upendo wetu na salamu.
In the name of the Lord Jesus Christ.
Katika jina la Yesu Kristo.
So as we disperse,
kwa hivyo tunapoachana,
let's remember.
Tukumbuke.
What God has been telling us.
Kile ambacho Mungu amekuwa akituambia.
And let's live to that.
Na tuishie hilo.
God is going to do a mighty work.
Mungu atatenda kazi kuu.
As we move along.
Tunapoendelea.
May the Lord bless you.
Bwana awabariki.
Let's pray.
Tuombe.
Precious eternal Heavenly Father.
Baba wa thamani wa milele wa mbinguni.
We are so thankful.
Tuna shukrani sana.
Since we began in the morning,
tangu tulipoanza asubuhi,
we committed this service unto your hands.
Tulikabidhi ibada mkononi mwako.
And loving Savior,
na mwokozi utupendaye,
you have manifested your love towards each one of us.
Umedhihirisha upendo wako kwetu.
Thank you because of your faithfulness.
Asante kwa ajili ya uaminifu wako.
Thank you Lord for blessing us.
Asante kwa kutubariki.
Thank you Lord for correcting us.
Asante kwa kuturekebisha.
Thank you Savior for even rebuking us.
Asante mwokozi kwa kutukemea.
And loving Savior,
na mwokozi utupendaye,
the one that has gone forth,
neno ambalo limeenda,
may it have a fertile good hearts,
ipate moyo iliyo njema yenye rutuba,
that Lord it may bring a transformation,
ili ilete Bwana mageuzo na kubadilika
amongst your people.
Miongoni mwa watu.
Thank you Lord because you promise.
Asante Bwana kwa maana
uliahidi. That your word will never return unto you void.
Kwa maana uliahidi neno lako halitakurudia bure.
Accomplish.
Bwana na itimize.
What Lord you intended.
Kile ambacho Bwana ulikusudia.
And let your name master.
Na jina lako Bwana.
And your character.
Na tabia yako.
Be manifested in the lives of your children.
Idhirike maishani mwa watoto
wako. So Lord, I want to commit your servant again.
Bwana tunakabidhi
mtumishi
wako kwako tena.
Renew his strength.
Bwana tunaomba
ufanye upya
to bless him zake, uendelee kumbariki Bwana.
Continue to use him.
Uendelee kumtumia.
For the furtherance of this gospel.
Kwa ajili ya kueneza injili.
Lord guide him.
Bwana muongoze.
Lord as if travels even back to Nairobi tomorrow.
Bwana anaposafiri kwenda
Nairobi kesho. Lord, may your mercy be upon that journey.
Ya rehema zako ziwe katika safari.
Even on Wednesday.
Na hata Jumatano.
As he will be traveling back.
Atakapokuwa akisafiri kurudi.
To Lusaka.
Kwenda Lusaka.
Precious Lord.
Bwana wa thamani.
We commit that journey unto you.
Tunakabidhi hiyo safari mkononi
mwako. Lord, thank you for the service that you have rendered.
Bwana asante kwa ibada ambayo amefanya.
Your children master.
Kwa watoto wako.
So may you continue.
Bwana tunaomba
kuendelee
kumbariki
in a mighty way
katika njia ya ajabu.
Bless the pastor of this church.
Bariki mchungaji wa kanisa
hili. Bless all the believers here master.
Bariki kila muaminio hapa.
The elders, the deacons.
Wazee, mashemasi.
Bless each and every one of them same
master. Bariki kila mmoja wao Bwana.
May your grace abound.
in a special way. Miminike kwa njia maalum.
For we pray, trusting and believing.
Kwa maana tunaomba tukiamini.
In the name of the Lord Jesus Christ.
Katika jina la Yesu Kristo.
Amen. Praise the Lord. I think we can only go home, travel well. Our parents from Red Boy, Mungu awabariki sana. You always an encouragement and a blessing to us. Massive water and light. Amen. Praise the Lord. We love you. We have to see you. The chorus, Mungu awabariki sana. And the thing is not a kawaida. We know it is. How do we sit on a Google, lakini. Some things must challenge us. Amen. Yeah, he could rest at home and say he's not feeling very sickly and stay. But that does not deter him from soldiering all in the faith. Are we together?
Amen.
Praise God. Thank you so much. Our mommy there, Sister Silas, and the rest, you watch when you're going to be here. And tell you, take our greetings back home. Amen. Tell mommy we are happy. Praise the Lord. Yeah, na wote. Na wanyi mekua pastor teni sana. Kwa kushugulikia, tumekula, tumeshiba. Mungu wabariki sana. Mungu wa neema waongeze. Kwenye mulitoa, ziongezeke. Mifuko yenye ilitoa, iongezewe. Amen. Shuguli, jasa mbole mungu ipata mkipika. Mungu wabariki na wabishie. Amen. Katika jina la Kristo. Amen. Praise the Lord. Tiwe mwe. Tiwe mwe. Oh, tiwe mwe. Tajisa. Amen.